Thank you, Brother Neville.
Ngiyabonga mfowethu Neville ngeqaphelile bebelokhu bewuhambisa umbhobho omncane noma ivolumu. Niyangizwa kahle na? Kulungile ngiyabonga. Ukuphazamiseka okuncane emizuzwini embalwa nje edlule bekumfowethu upake imoto yakhe endaweni engafanele phandle lapha nabantu ngiyacabanga bebefuna ayisuse bekuyilokho futhi yena. Lona phezulu lapha na, kanjani uma ngicisha lona na? Ningizwa kahle na? Ngileso isisho saseKentucky besikokothe sihlahleni okungesiso. Bengibuka kulombhobho futhi lona kufanele kube yiwo. Kulungile, ngiyabonga mfowethu Jean. Manje namhlanje siyajabula ukubika ngomhlangano eMiddletown, Ohio ngeviki ledlule noma iviki lakuthangi yilo manje. Leso bekuyisikhathi esihle kulazo zonke kithina. Sibe amabandla belingelikhulu kangako, kodwa bekungaphandle ezweni endaweni abayibiza ngokuthi iChatakwa phandle le amamayela ayisishiyagalolunye noma ayisishiyagalolunye ngaphandle kwedolobha. Kodwa ukuhlala bekugcwele phama futhi imumatha abantu abayizinkulungwane ezimbalwa. Angikho kakhulu ekulinganiseni izicubu futhi ngakho-ke yinto esemqoka bekungukuthi uJesu uhlangane nathi futhi yileyo ingxenye enhle futhi kulethe imiphumela emikhulu kuye esinikeza udumo. Inkosi uNkulunkulu ngokusenzela lokhu. Futhi bekukhona abanye babantu abahle kubedlula bonke ngake ngahlangana nabo empilweni yami kulelozwe. Futhi ngokuthi sisondele kakhulu emngceleni lapha ngingase ngisho lokhu, bebengamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abaseKentucky. Yonke into phezulu lapho bekuyiKentucky. Umfowethu Sullivan uthe, umfowethu Branham uthe, uyazi konke ngalesi sigodi esincane esigijimela phezulu sidabula lapha, ngabe yiKentucky na? Uthi ngithe bengingakwazi lokho. Uthe yebo, bayibo. Futhi ngobunye ubusuku emhlanganweni kwenzeka nje ngasho, bangako lapho vele eKentucky, phakamisani izandla zenu. Ngacalaza ngacabanga, ngabe ukhona umuntu osuka kwenye indawo na? Bonke nje ngokuqondile yiKentucky. Futhi imiphumela yayimangalisa imibiko eminingi kakhulu. Bekukhona umnumzane ohloniphekile izolo obeza edlula, wedlula futhi wangitshela ela ngezinto ezinzikile nezincwadi yamaletha zingena nobufakazi obehlukene. Futhi khona-ke bekukhona kukhona umnumzane ohloniphekile muva lapha oquphayo njengamanje. Futhi wathi ngobusuku obuthize, ngiyakholwa uthe izolo ebusuku ngenkathi ngishumayela ngokhozi oluncane. Futhi ushilo ukuthi umgeni wokubona okufihlakeleyo, noma kungenzeka ukuthi bekusebandleni, bengikeke ngasho nje ukuthi yikuphi nje, kodwa bekukhona umuntu osukume ezithamelini futhi umoya ongcwele uqala ukukhuluma naye. Futhi wamtshela ukuthi ubengasuye owakulelozwe, kodwa bevela e-Indiana, indawo ethile phezulu e-Indiana. Futhi ushile ukuthi awuzimele lapha ngesingawe, umele lapha ingane yakho encane enezinyanga ezimbalwa nje ubudala, mhlawumbe izinyanga ezintathu. Futhi into ethize efana nalokho, futhi ibizohlinzwa, futhi inhliziyo ibizodingeka ikhishwe, futhi bekuyisimo esidabukisayo. Amaphaphu ayo amancane abevuvukele, isifuba sayo, isisu sayo esincane besishone phakathi kakhulu. Futhi umtshele ukuthi akayekhaya angangabazi, kodwa uma engeke angabaze uzothola ingane yakhe ikahle. Manje ufakazi usegumbini nje elilandelayo lapha manje, futhi mhlawumbe ingane ezethamelini. Ngakho konke engikwaziyo, amaphaphu engane encane ehlele phansi ngokwejayelekile, nesisu esincane sikhuphukile ngokwejayelekile. Futhi umuntu oquphayo lapha enye yamatheyiphu namhlanje kuseni ulethe umama, ubaba neyakhe. Lesi siqophamazwi sikamakhelwane, futhi wabangenisa, futhi waletha ingane, futhi wahlalisa ingane ngale egumbini wasedlala itheyiphu. Lokho bekungu isho kanje inkosi. futhi ushilo ukuthi lapho befika endawaneni lapho umnumzane othembekile efike khona ukuze ozethula emsamo uthe umoya ongcwele ungene egumbini ngokuba lapho kuhleli ingane encane khona lapho ikhala futhi idlala futhi iqhubeka ingadingi kuhlinzwa odokotela abadingekanga ukuthi bayihlinze inkosi ihlinzile ingane ngawayo amakhulu amandla amakhulu futhi ingane encane ihlezi lapho idlala empedeni omncane futhi unina noyise behlezi lapho nomakhelwane okungenzeka ukuthi wayethe ukuba nokuncikaza okuncane kwayo yonke into bekukhona ubukhona uma lokho kungesilo ukholo lwabapostoli angazi ukuthi kuyini. Niyazi iBhayibheli lathi lapho uJesu wayekade ngomphostoli uPetru noJohane babephilise indoda ewunyonga esangweni babengeke basho lutho olumelene nakho ngoba indoda yayimile lapho njengofakazi.
So Christ still lives.
Ngakho ke uKristu saphila malibongwe igama lakhe. Induduze nje kulezi zinsuku manje lobo nje ngobunye bobufakazi obuningi. Kodwa kuyini kulolu suku kutshela ukuthi uNkulunkulu ofanayo ngezenzo ezimangalisayo ezifanayo izinto ezifanayo lezo azenza ukwenza nje ngendlela efanayo nanamuhla ngoba unguye izolo namuhla naphakade. Siyabonga ngokuba nenhlanhla yokubuthana kulokhu kusa egameni lakhe. Manje sikhulekeleni njengoba sihamba sisuka endaweni siye endaweni ukukhonza inkosi ngokwesikhundla azosibiza ngaso futhi siyajabula ukuthi akuveli kulelithabenakele kuphela lapha kodwa kuvela ndawo zonke phezukwezwe. Ngiyabonga dadewethu lokho kube yinto ethembekile. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini ukubonile wenza into efanayo. Inikazi elithe ukuba lincane impela kunelinye elihlezi lapha futhi owesifazane obekade esensimini ngenxa yenkosi iminyaka eminingi ngaphambi kokuba ngizalwe yena nomyeni wakhe iminyaka engamashumi amahlanu nento eshumayela ivangeli. Yena owesifazane esebenza emayini yamalahle ukwesekela yena owesilisa ensimini ukushumayela ivangeli engilimele. Owesifazane osekhulile ubehlezi ngaphambili ingekho ifene sula umjuluko ebusweni bakhe. Owesifazane osemusha uyasukuma futhi yeza futhi umlethele ifene. Ngakho ke ngiyanitshela ngiyajabula ukubuthana nabantu namhlanje ekuseni abanjalo. Kungenza ngijabule ukuthi ngingumKristu futhi ngibuthane nabantu abangamaKristu. Manje kuyashisa kakhulu ezweni lakithi nasezweni lonke manje futhi sibheke ukufika kwekwindla lapho kuzophola kakhudlwana. Umhlangano wethu omkhulu olandelayo esiwaziyo useSan Jose eCalifornia yilapho ebesisezinkundleni ezikahle izinsuku ezimbalwa futhi kube khona ukubuthana kunjalo besingebena lutho njengokubanakekela. Futhi amaqembu afanayo axhasa imihlangano ezayo manje ezinkundleni ezikahle eSan Jose futhi siyethemba ukuthi uma uhlala eduze kwalapho noma abangani babhalele futhi ubatshele ukuthi babe semhlanganweni uma kungenjalo sikhulekele.
Now today I mentioned that I was to be here.
Manje namhlanje ngishilo ukuthi bengizoba lapha namhlanje kuseni ukuhlanganyela emikhulekweni nasekunxuseni inkosi nani nonke bantu futhi uma kukhona izihambi phakathi kwethu siyaxolisa ukuthi isakhiwo sethu asinazo esishayisa moya kodwa nje siyibandla impofu nje ezimpahleni zezwe kodwa sicebile kukholweni embusweni uNkulunkulu futhi siyanemukela kulokhu kuvakasha okufishane sikhulekela ukuthi nizobuya futhi niphinde nibe nathi ngelinye ilanga. Sethemba ukuba nendlu yokukhonzela engcono asikho kakhulu ezakhiweni zendlu yokukhonzela kulezi zinsuku ngoba siyakholwa ngokweqiniso ngayo yonke inhliziyo yethu inkosi uJesu iyeza masinyane. futhi lapho izithunywa zenkolo zisinsimini zishumayela ivangeli zingafakezi cathulo zidla isidlo sisodwa ngosuku singayakha kanjani indlu yokukhonzela yesigidi samadola ebusweni balokho na angikuboni nje bese sithi ke inkosi yeza masinyane nasingene ensimini futhi senze singakwenza kulesi sizukulwane uma kukhona esinye makuthi bayoziphendulela ngesabo thina sizodingeka siphendule ngalesi angeke nje sihambise lezo zakhiwo zamadola ayisigidi nokunye nokunye emva kokuba sensimini futhi sikubona manje futhi ngicabanga ukuthi indlu yenkosi ifanele ibe yinhle futhi ifanele ibe yindawana encane engcwele yenziwe ibe ngethokomele futhi enhle ngangokunokwenzeka kodwa hayi noma yini kakhulu kakhulu ngoba asikuqondi lokho.
Before we pray and read the scriptures,
manje ngaphambi kokuba sikhuleke futhi sifunde imibhalo bengifuna ukunika hayi ukushumayela namhlanje kuseni kodwa ukunikeza isifundo emibhalweni futhi ngokwejwayelekile ukuza ngenza lokhu kuphela ebandleni lami uqobo futhi sisebandleni lethu.
Not a denomination, we are
asisilo ihlelo singabanga khethi ihlelo ngokwemvelo futhi asixhumene nanoma yimaphi amabandla emigqeni yehlelo kodwa sihlangene nawo wonke amakholwa awo wonke amahlelo nabo bonke abantu emhlabeni wonke jikelele. Ibandla lethu elincane namhlanje kuseni laziwa ezweni lonke amatheyiphu eniwa le milayezo njengoba inqanyuliwe njengoba injalo lokho siyayesekela emasimini ezimishini zingaki izizwe ezahlukahlukene zakwamanye amazwe na izizwe zakwamanye amazwe eziyishumi nesishiyagalolunye emathephini nje kuphela izizwe ezahlukahlukene eziyishumi nesishiyagalolunye zithatha imilayezo futhi ziyayihumushela othile njengoba ngishumayela othile mile lapho eshumayela kanye nayo ngqo futhi bayahamba bayongena emaqhugwaneni nasezindaweni ezingaphandle lapho uNkulunkulu engaziwa ngisho futhi beshumayela kubaheteni nakwabomdabu e-Afrika naseningizimu Melika nasezweni lonke jikelele futhi amakhulu aphindwe ngamakhulu ezenkosini abaningi bayaphulukiswa futhi yingaleso sizathu sizwa ukuthi konke kubalulekile ukucindezela umlayezo hayi ezakhiweni ezinkulu nokungenokunye.
And then when I'm here I just have lectures on the script.
Futhi khona ke uma ngilapha nginezifundo nje embhalweni kodwa phandle ensimini angishumayeli noma yiziphi izimfundiso zebandla ngoba ukwenza kanjalo kukwenza kube nzima abantu bazothi imfundiso yami ayilungile noma ukuthile okufana nalokho. Futhi uma ushumayele yodwa, uma ngishumayele imfundiso ye-Methodist, ama-Baptist azophikisana nami. Uma ngishumayele ama-Baptist, kodwa-ke iLuthela lizophikisa. Uma ngishumayele iPentecostali, kodwa-ke ama-Nazarene azophikisa. Uma ngishumayele ama-Nazarene, kodwa-ke iChurch of God izophikisa.
So you see you have to take a
ngakho ke niyabona uzodingeka uthathe isinqumo ngokuthile kodwa endaweni yensimu yenkonzo semukela nje lonke ikholwa akona ndaba ukuthi isivumo kholo sakho noma ihlelo liyini inqobo nje uma uzale kwabusha ngomoya kaNkuluNkulu ungumfowethu nodadewethu futhi sihlose ukugcina kunjena njalo.
And then, if the Lord willing, today, I want to preach in our church.
Futhi kodwa ke uma inkosi ithanda namhlanje ngifuna ukushumayela ebandleni lethu ibandla lethu limi emfundisweni yeBhayibheli lokho ibandla elikumeleyo futhi kungani senza lokhu futhi ngokwenza kanjalo sibophezelekile ukudala noma asiqondile khona kodwa singahle sidale imibuzo engqondweni yothile athi awu angikaze ngifundiswe kunjalo noma ukukholwa ngendlela ethize ethize
If it so happens that your church
futhi uma kwenzeka ukuthi uzo ibandla lakho alikholwa noma awuzikholwa nje izinto esikhuluma ngazo njengemfundiso yethu yebandla sethemba ukuthi angeke neze kulethe isinengiso
because
Ngoba senakanye isinyathelo sokuqala sokuphumelela kobuKristu nokukhombisa ukuthi umuntu wemukele umoya ongcwele ngokuzithoba ukuzithoba kwangempela okunikezwe nguNkulunkulu ukuthi kufanele kunikezwe ngokuzithoba Kepha nokho ibandla ngaphandle kwemfundiso lifana nje netheketheke alinawo umgogodla ngakho ke sifanele sibe nomgogodla kulo futhi hayi umgogodla futhi kodwa amazinyo futhi ngoba ibandla likaNkulunkulu lifanele lidle isinkwa sokuphila
And we in some of the statements that I'm
futhi thina Kwezinye izitatimende engingahle ngizenze uma ngizama ukulishayela phansi kanzima manje ngiyacela ningaliqondi ngokungesikho ukuthi angiqondile ukuba luhlaza ekufundiseni ngeBhayibheli Kodwa uma mina eminyakeni engamashumi amathathu yokuhlola ngingathathi izivumokholo noma lutho ngaphandle kwezwi nje kunabantu lapha oyipresbyterian iCatholica iBaptist iPentecostal iNazarene iChurch of God iPilgrimliness bonke bahlezi lapha futhi ngiyazi ukuthi ibandla ngalinye linesivumokholo salo uqobo futhi angifuni ukuphazamisa lokho kodwa ngizama kuphela ukukhipha umbhalo futhi ngikwenze ngombhalo ngakho khona ke bonke bazoqonda ukuthi akusikho ukuba luhlaza kungukuba nothando nokufisa futhi ngomusa futhi nangokuhle ukwedlula konke engaziyo ukuthi imibhalo ichazwa kanjani
And now the subject this morning is going to be
futhi manje indaba yami kuyokhukusa izoba uhlobo lwendaba ende futhi angifisi ukushesha ngifuna ukuthatha isikhathi sami ngalokho nje engizokusho futhi ngizame ukukuchaza kungani sikusho Izikhathi eziningi kakhulu emihlanganweni omunye uzothi awu yini ayikholwayo na ngabe uyiBaptist nokho na ngabe uyiPentecostal na ngabe uyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi na noma ngabe uyilokhu noma lokho na ngabe ungolondeke iphakade na noma uyini na Futhi kona ke wenza ukusho kukodwa kwanoma yini lokho yikho bazokuqathaza njengamazambane ashisayo akunandaba angeke bame ukuba balalele ukunakisisa kodwa bazokuqathaza ngokukhulu kusheshe Ngoku ndawo emihlanganweni yami noma ngasiphi isikhathi engake ngaziwa ngokushiya ukungezwani phakathi kwabazalwane ngihlala njalo nje ngishumayela ukufika kwenkosi insindiso nokuphilisa ngokukaNkulunkulu lokho akulimazi noma yimuphi umuntu weFull Gospel Kona ke bandleni lapha nginemfundiso engeyethu uqobo iphutshukela phakathi kwabantu ozayo futhi athi awu ngimvothi Branham washo ukuthi nokuthi lezo zinto awu sifanele sibe nemfundiso manje maduzane nje emhlanganweni lapho thile buze iqembu labe fundisi onobhala bami nabo bakhona eziningi izincwadi amaletter eziningi ziyangena futhi zathi Ngabe umfuthu Branham uyakholelwa ekulondolozeni noma ekugcineni ekuphepheni kwekholwa na?
Wow.
Awu bengazi eqenjini eligcina umthetho ebelibuza lokho uzoba nzima kimi ukukusho bazosusa izandla ngokukhulu kushesha futhi lokho akwenzi nomnciwe umehluko noma ngabe uyakukholwa lokho noma qhabo inqobo nje uma usindisiwe leyo yinto ebalulekile futhi angishongo lutho futhi amabandla ayishumi nesithupha ehlukene ayeka ukuxhasa Niyayibona ngenxa yokuthi ngenqaba ukuphendula odabeni lokugcina inhlanganyelo nabantu manje ebandleni kulokhu kusa ngifuna ukuchaza ukuthi kungani ngikholwa yilokho engikukholwayo
Let us pray Lord who brought again Jesus from the dead and has given him to us as a sacrifice.
Asikhuleke Nkosi owabuyisa uJesu kwabafileyo futhi wamnika thina njengomnikelo wothando lwakho ngithi nangokugeza ngamanzi ngezwi ungcwelise abantu abayinqaba iqembu elibizelwe ngaphandle futhi silindile ngokubekezela kufika kwakhe kwesibili.
The eyes of the people
futhi siyazi ukuthi emehlweni abantu ziningi izivumo kholo namahlelo futhi baba nkulunkulu sizokhuleka ukuthi uzobusisa ngamunye wabo nokuma abakumele nakuba singaphikisana nabo ezintweni eziningi nokho emgomeni njengamaKristu nanjengabazalwane simile sencikele ngamahlombe nabo futhi kungesikho kuncikana ngamahlombe kuphela kodwa inhliziyo kuya enhlizweni
in a day of indifference When men are heady and high-minded,
Bosukini lokunganaki lapha bantu bengaba namawala abakhukumela bathanda injabulo ngaphezu kokukaNkulunkulu siyakhuleka oNkulunkulu ukuthi umoya ngcwele uzobopha izinhliziyo zethu zisondelane ndawonye konke usuku nosuku phulukisa abagulayo kulokhu kusa Nkosi Kukhona labo abazofanele bangene empaphathizweni wamanzi futhi siyakhuleka ukuthi umoya wakho ongcwele uzobagcwalisa ngo ubukhona bakhe uma bengatakwa emukeli okunjalo Kwangathi banganamekwa ngophawu ezintweni zezwe futhi bagcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu othandweni lobuNkulunkulu lukaNkulunkulu nangenhlanganyelo nabo bonke abantu Nkosi ezantsi kunqamule ezizweni zomhlaba njengoba ungithumile indoda empofu engafundile futhi nokho Nkosi ngikholwa enhlizweni yami nguwe izinto engizikholiwe nengizifundiswe yiBhayibheli futhi zaqiniswa ingelosi yenkosi emile ikhona ukuqinisa ukushiwo uma kungokukaNkulunkulu Izikade eziningi abantu bacabange ukuthi ngingumxekisi wena ungumahluleli wenhliziyo yami kodwa njengoPawulu wasendulo owashumayela ngisho ubuJuda waze wazuza ukuzethemba kwabantu futhi khona ke washumayela uKristu obethelwe kodwa kuqala ukuzuza ukuzethemba kwabantu ukuze umlezo wakhe uyonongwa ngoSawoti Siyakhuleka oNkosi ukuthi uzononga izinkulumo zethu nenhlanganyelo yethu ngosawoti kamoya ngegazi lenkosi uJesu futhi usenze abantu ababiziwe nokuthi izwe lingahle libuke futhi libhekisise izimpilo zethu futhi khona ke libe ngelomele ukufana nathi
Keep us humble and filled with thy love and thy spirit
Sigcine sithobekile futhi sicaliswe ngothando lwakho nomoya wakho ngokuba sikucela egameni lalowo owakhulekela ukuthi sibe munye khona ke ukuze bonke abantu bezokwazi ukuthi sasingabantwana bakhe lapho sithandana amen Manje kinina ngiyazi ukuthi ukufudumala futhi uma kukhona kukhona ifeni iyonyawo emuva lapha ukuthi bafuna ukuyiletha noma kuphi bekungabonakala kungcono kulungile ngingathanda nje ukufunda okunye manje okuvela emibhalweni engcwele Qhabo mnumzane lutho inqobo nje uma ikuyiphansi kanjalo ngiyakhola ilungile mfowethu Neville
I want you to turn with me in the scriptures
Ngifuna niphenge kanye nami emibhalweni encwadini kaJoweli futhi khona ke nginezindawo eziningana lapha engizothanda ukufunda kuzona kuqala ukuthola isifundo ingcikithi ethize yesifundo ngokuqala kuJoweli isahluko sokuqala siqale ngevesi lokuqala futhi sifunde esine bese kuthi ke esahlukweni sesibili elamashumi amabili nantanu kuya kwelamashumi amabili nesikhombisa sizofunda okokufundwa kombhalo Futhi izwi lenkosi lafika kuJoweli indodana kaPhethuweli izwani lokhu nina badala nibeke indlebe nina nonke nihlezi ezweni kwake kwabakhona emihleni yenu noma emihleni yawo baba na
tell ye your children of it and let your children tell their children and their children
utshelele abantwana benu nabantwana benu abantwana babo nabantwana babo esinye isizukulwane lokho isibotho kushiyiwe kudliwe yisikhonyane nokushiywe yisikhonyane kudliwe yizinkumbi nokushiywe inkumbi kudliwe inkasa bese kuthi ke evesini lamashumi amahlanu nehlanu kuya kwelamashumi amabili nesikhombisa lesahluko sesibili ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane inkumbi nenkasa isibotho nenkasa impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu Niyakudla nokudla nisuthe nilidumise igama lenkosi uNkulunkulu wenu oniphathe ngokumangalisayo abantu bami abayikujapha kuze kube phakade
And you shall know that I am in the midst of
Niyakwazi ukuthi ngiphakathi kuka Israyeli nokuthi ngiyinkosi uNkulunkulu wenu akakho omunye abantu bami abayikujapha naphakade bese kuthi ke encwadini yabaseRoma lasesahlukweni sokuqala kwabaseRoma futhi ivesi lamashumi amabili nantanu ngifunda lokhu sizothatha elamashumi amabili nane futhi
Wherefore God also gave them
Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ekungahlanzekeni ezinkaniweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola bahlazisane imizimba yabo bodwa baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenze amanga
And then in Romans the 3rd chapter and the 4th verse
Bese kuthi ke kwabase Roma isathu sesithathu nevesi lesine kwabase Roma isithathu nevesi lesine siyafunda isigaba sokuqala salelo vesi lesine qhana kange makube ukuthi uNkulunkulu uqinisile futhi wonke umuntu ungumqambi manga
Now we are coming into a serious thought of subject here and now we
manje sizemcabangweni onzima wendaba lapha futhi manje si ngiyakhona ukuthi kuzofika isikhathi sokubuyiselwa kwezinto zonke ezenziwe ngokungafanele
and we are trying with all that is within us
futhi siyazama ngakho konke kungaphakathi kithi namanye amadoda ayazama njengabavangeli abakhulu njengoBilly Graham noOral Roberts nabanye abaningi ababavangeli abagqamile abefundisi abelusi abathembekile esikhundleni sabo bazama ukubona imvuselelo esikhathini sethu Futhi nina abantwana bakaNkulunkulu likhulekele imvuselelo esikhathini sethu amashumi ezinkulungwane emikhuleko ahlangana noNkulunkulu njalo ngehora okwemvuselelo esikhathini sethu. Futhi kulotshiwe emibhalweni ukuthi uma abantu ababizwa ngegama lami beyobuthana futhi beyokhuleka khona-ke ngiyakuzwa ngisezulwini. Manje uma abantwana bakaNkulunkulu bezibuthanela ndawonye futhi bekhulekela imvuselelo esikhathini sethu futhi imvuselelo ingafiki khona-ke kufanele kube khona okuthize okungalungile ndawo. Manje khumbulani ukuthi noma yini ingasebenza kuphela njengoba usebenza emthethweni waleyonto. Amandla omhlaba nezulu angahamba kuphela ngokomthetho womhlaba nezulu. Imihlaba ingahamba kuphela njengoba ihanjiswa umthetho wemihlaba. Ilanga lingaphuma kuphela ngokufanele njengoba umhlaba uphendukele elangeni. Futhi ukuthi lapho ngokuthi yonke into efanele isebenze ngokomthetho weplani yakho ngoba uNkulunkulu wenza zonke izinto futhi wenza umthetho waleyonto futhi khona-ke ifanele iphenduke futhi isebenze ngokomthetho waleyonto angeke kusebenze kahle nganoma yiphi enye indlela. Faka iketango ezinyweni lesondo bese ke ulifaka ulizungezise esikhonkwaleni. Ungahle ukwazi ukwenza isikhashanyana kodwa indlela kuphela oyoke wenze ngayo isikhathi esifanele ngalelo ketango ukufaka izinyo lesondo elilingana nezinyo lesondo elingemuva kwalo bese ke lezo zimbobo ezincane kulelo ketango ukuba kuhlangane liqondaniswe ncamashi nezinyo lesondo khona ke ungahamba uye endaweni ethile. Futhi ngineqiniso lokuthi sinezinyo lesondo elingafanele ndawo. Ibandla lihamba kancane kakhulu ngokwehora esiphila kulo. Kukhona into ethize engalungile impela. Futhi kusifanele kulolu suku ekusondeleni kokufika kwenkosi ukuhlala phansi futhi sifundisise lokhu futhi sibone ukuthi yini engalungile sithole imbangela. Awusoze wathola ikhambi uze uthole imbangela. Uma udokotela uma ungena ehhovisi lakhe futhi uthi ngiphethe ikhanda futhi ngiyagula esiswini sami futhi akunikeze umuthi wokudambisa izinhlungu omncane noma ukuthize bese eyakuhambisa uzaba nje kukuxosha. Owangempela udokotela wangoqobo uzolixilonga lolo daba aze athole ukuthi yisiphi isitho esingasebenzi khona-ke usebenza kusuka kuleso sitho.
That's the way it is with the kingdom of God. We've got the
Ileyo ndlela kungayo embusweni kaNkulunkulu. Sifanele sithole ukuthi yini engalungile bese ke sisebenza kusukela kulokho. Imibhalo ifanane sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela. Udokotela ososayensi abasebenza kanzima ukuthola isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo futhi sokubulala igciwane elithile isifo esisemzimbeni wakho njengomkhuhlane wemfiva obanga ukushisa nokuqubuka kwezilonda emathunjini noma isifo esithize ukuthi bangakunika umantshu ozobulala lelo gciwane lemfiva ebanga ukushisa nokuqubuka kwezilonda emathunjini kodwa nokho kuzofanele kuphathwe ngokucophelela.
So carefully handle out until this. If there is not enough of it,
uphathwe ngokucophelela kuze kuthi lokhu uma kungekho okwanele kwakho angeke kusisize isiguli futhi uma kukhona okunye okwengeziwe kungahle kubulale isiguli. Kuzofanele kunikezwe usokhomisi ngokwesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo nje. Ngakho-ke uma kukhona okungalungile ebandleni namuhla ukuthi aliqhubekeli phambili ngendlela ebelifanele ngayo kungumbono wami ukuthi besifanele sibuyele emuva esithakweni sobuthi nokusetshenziswa kwawo. Sithele ngempela nje ukuthi yini engalungile ukuthi leli bandla ligula kakhulu ukuthi kunesifo ebandleni lethu isifo sesono khona ke sizofanele sithole ukuthi yini udokotela ibhalile futhi sibone uma abelusi bethu abangosekhemisi ukuthi basinike isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esifanele futhi kumbulani ungenezela ukuthile embhalweni oxilongiwe osondele ngempela futhi ubulale isiguli.
And maybe, I don't say we have, but what if some of our
brothers have added something to the gospel spirit? If they have something to the gospel spirit, then they have something to the gospel spirit. Awu kungukuthi wena uthi awu uma bebeqotho ngabo lokho akukuthetheleli umuntu usokhemisi inikeza indoda isimuncu esingumuthi sokubulala imbewu lapha eminyakeni yembali edlule eqotho nje njengoba engaba njalo futhi ikhemisi elibhalisiwe futhi isabulala indoda nokho wayeqotho akukho ubuqotho. Ngibubonile ubuqotho phakathi kwabahedeni obeyokwenza ubuqotho bobuKristu bubukeke njengokuthile emuva le emigqeni yasendulo. Ngibone abahedeni abebeyobeka izingane zabo emlonyeni wengwenya i-alligator ukuyinikela kuNkulunkulu wamanzi. Ngibutholanga lobo buqotho phakathi kwamaKristu. Ngibone abantu abangalala ensinjaneni ejujile futhi baphule amathambo ezinyawo zabo lapho bengabantwana abancane. Ngibabonile bethatha izingane nabafo abancane futhi babasike futhi babaphawule futhi babophise futhi ngezinye izikhathi bathathe izimpilo zabo. Ubuqotho bujulile kodwa banephutha. Manje ake sithole ukuthile uJobe noma uJoweli njalo ngicabanga ukuthi wasinika isendlalelo sikhulu lapha futhi yilokho esifuna ukukuthatha ukuba sikufunde. Yena wathi nitshele tshele abantwana benu abantwana batshele abantwana babo futhi ababo abanye nokunye nokunye isike sizukulwane obekuyoba abezizwe tshela uIsrayeli ukuba aqhubeke akusho.
And now this scripture that Joel spoke of is fulfilled today.
Kumanje lo mbhalo uJoel akhuluma ngawo ugcwalisekile namhlanje njengoba thina abezizwe siwemukelile. Yena wathi lokho kushiwe yisibotho inkasa ekudlile inkasa isikhonyane nokunye nokunye.
And these insects, if you get your
futhi lezi zinambuzane uma uzothola incwadi yakho mayelana nezinambuzane uzoqaphela ukuthi lezo zinambuzane ezine ezihlukene isinambuzane esifanayo ezigabeni ezine ezehlukene ezimpilo yaso. Sonke siyazi ukuthi umfece awulutho kodwa inkasa imboziwe futhi uzochamusela uvemvane futhi uvemvane inkasa ngaphambi kokuba ichamuselwe isibotho isikhonyane nokunye nokunye kuyafana isinambuzane sifanayo.
Now whatever, now listen close, whatever happened in the first
manje noma yini manje lalisisani noma yini yenzeke ekuqaleni ngesinambuzane sesibotho kuba inkasa nje kamuva futhi inkasa iba isikhonyane kamuva futhi noma ngabe yini okwaqala ekuqaleni kusalokhu kuyinto efanayo ebanga inkathazo namuhla futhi asibuyele emuva manje emibhalweni futhi sithole ukuthi yini yaqalayo.
Now we know that we can only build a church first.
manje siyazi ukuthi singakha ibandla kuphela kuqala phezu kwempahla yokwakha uNkulunkulu asinikeze yona kuba sakhe ngayo yilokho kuphela sinakho futhi ngiyacabanga ngaphambi ngiyazi lokhu kuqinile futhi kuzethephini amakhulu abantu ezweni lonke bazokuzwa
but before we can ever have a
Kodwa ngaphambi kokuthi size sibe nesakhiwo sebandla likaNkulunkulu sizofanele sibuyisele muva zonke lezo zinto lezi zinambuzane ezizidlile zazikhipha kulo sizodingeka sibuyele muva futhi sithole ukuthi izinambuzane zidlani Futhi ngaphambi kwalomvini wenkosi, umvini wamagilebhisi, ungumvini, thina singabagatsha, futhi ngaphambi kokuba sike size sithole, noma ibandla lingama emandleni alo awongo kwasemthethweni, nawasekuqaleni, sizodingeka sibuyela muva futhi sithole ukuthi izinambuzane zidlani, futhi lelo bandla lizofanele libuyiselwe muva kulokho, noma lisoze lama emandleni alo nasenkazimulweni yokuma kwalo kwasekuqaleni. Uma ixolo lixetshuliwe esihlahleni, sifanele sibuyisele ixolo kuso futhi. Hlumisa ixolo kuqala, angeke ube nama-aphula uze uhlumise ixolo, ngokuba ixolo lingumugqa wamanzi esihlahla, ulayini wamanzi esihlahla ungulayini wokuphila. Futhi imibhalo, iBhayibheli elingcwele likaNkulunkulu, lingulayini wokuphila kunoma yiliphi ibandla. Singake size siwenyuse kanjani amanzi esihlahla somgilebhisi ngexolo lomthombe na? Ngeke nje kusebenze. Sifanele sibe nexolo lomvini wamagilebhisi. Sifanele sibe nexolo lasekuqaleni. Futhi yinye kuphela indlela yokuthi lelo xolo lingake lize libuyele muva emvinini kulapho uNkulunkulu elihlumisa khona qobo lwakhe. Sikwazi ukwenza okunye futhi sikubeke phezu kwalo angeke kusebenze akukho kinga elenziwe ngumuntu eliyoke lisebenze uyothatha indlela kaNkulunkulu noma kusoze kwaphila amaqhinga enziwe ngumuntu angeke asebenza. Ngahle usonge indwangu izungeze isihlahla futhi uthi masikhule indwangu yayingesile uhlelo lukaNkulunkulu kufanele kube ixolo ulayini wokuphila futhi uma kuvela ezimpandeni kuzoveza ukuphila okufanayo isihlahla esasinakho ngaphambi kokuba izinambuzane zisidle. Akumangalisi singeke saba nayo imikhankaso yokuphulukisa. Akumangalisi amabandla ehepuliwe. Akumangalisi omunye ezothi, wo lokhu, lokho, nokunye, bengavumelani kakhulu. Akumangalisi kukhona izimfundiso ezigqamile ezinjena phakathi kwethu. Kungenxa yokuthi asikwazi ukuthela izithelo zangempela zokukhuthazela, ukubekezela, ubuvi, ububele.
A lifeline has been cut off from the tree.
Ulendo kuphila unqunyiwe sihlahleni futhi azisoze sasikhulisa ngezivumokholo zendwangu ethile noma yiliphi elinye ixolo elibambele uzothatha amandla kaNkulunkulu somandla ukukhulisa leso sihlahla sibuyele muva esibuyeni saso futhi.
Did not Jesus say, and the scriptures have said, have eyes and can't see.
Akashongo inu Jesu futhi imibhalo yathi ninamehlo futhi aniboni ninezindlebe futhi anizwe abakwazi nje ukukwenza futhi akekho umuntu ongeza uNkulunkulu noma kuKristu aze uNkulunkulu akwembule kuye.
The other day I was talking.
Ngelinye ilanga ngangikhuluma futhi sasicabanga ngombhalo ngathi kungani abantu bengakuboni lokho na ngathi nakho ke futhi kwenzeka ngacabanga angikhathali ukuthi kucace kangakanani ukuthi umbhalo ukufundisa kangakanani awusoze wakwazi ukukubona aze uNkulunkulu uqobo lwakhe akukhombise khona angikhathali ukuthi kucace kangakanani futhi iBhayibheli lonke lakhiwe futhi ibandla lonke likaNkulunkulu ophilayo lakhiwe phezu kwesambulo sokomoya sezwi. Kungani uAbela anikele ngomhlatshelo omuhle kakhulu kunoKhayini na? Kungani uAbela engamlandelanga uKhayini? Wayenendlu yokukhonzela enhle kakhulu na, kodwa wembulwa kuye. Ngikathi uJesu ephuma entabeni yokuguqula isimo futhi bathi, umuntu uthi mina indodana yomuntu ngikubani na? Omunye wathi Eliya, futhi omunye wathi ungumprofeti, kanjalo njalo. Wathi, kodwa nina nithi ngikubani na? UPetru wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubusisiwe wena Simoni, indodana kaJona, ngokuba inyama negazi akuzange kukwembulele lokhu, awuzange ukufunde ngezincwadi ezithile, noma ngekholeji elithile, noma isikhundla esithile seqhinga elenziwe ngumuntu. Kepha ubaba wami osezulwini ukwembulile lokho kuwe, futhi phezu kwaleli twala ngizo lakhe ibandla lami, namasango ayidese awayikulahlula, nakho lapho okhona isambulo sokomoya sezwi likaNkulunkulu. Kumathewu weshumi nanye, ngikholwa ukuthi nguye, noma ishumi nambili ndana thize ngapho, kulotshiwe okwathi, yize uJesu ayenze izimangaliso eziningi kakhulu, izibonakaliso eziningi kakhulu, ukuthi wayengumesiya, nokho abantu babengenaki ukukholwa, ngoba uIsaya wathi, banamehlo futhi ababoni, banezindlebe futhi abezwa. Kanjani na? Nakuba babe izifundiso, nakuba babe ngosozinkolo abaphakeme, babe ngcwele, bengenacala futhi bengenakusolwa. Uma bethole benephutha elilodwa elincanyana, babe khandwa kamatshe ngaphandle komusa.
No man could lay a finger on them. They studied the scriptures.
Ukho muntu wayengabeka umuntu kuloko. Babefundisise imibhalo emini nobusuku. Isizukulwane emva kwesizukulwane. Uthi uNkulunkulu wayesa lokho ewaphuphuthiwe sikisile amehlo abo. Uthi uNkulunkulu wakwenza na ilokho akushoyo. uNkulunkulu wenza lokho akufunayo. Angeke simtshele ukuthi akenzeni. Akazange uPawulu encwadini yakwabaseRoma isahluko sesishiya ngalombili asho ukuthi uNkulunkulu wavusa uFaro futhi wenza lukhulu inhliziyo yakhe, wabhubhuthekisa amehlo akhe ngalenhloso efanayo ukuze intando yakhe ingahle yenziwe. Kwakungesiye u-Esawu na noJakobe? U-Esawu wenqaba ngaphambi kokuba umfana aze azalwe. UNkulunkulu wamenyanya. Yabo, konke kusebenza ngokumisela ngaphambili okukhulu kukaNkulunkulu. Akasiye lowo olele wazincamashi. Futhi sehlulele abantu ngokwabo, kubukeka sengathi ukwethembeka kwabo noma ubuqotho babo. Sehlulela amabandla ngokwenqubekela phambili yawo. Siyajoyina, sithatha abavangeli ngenxa yokuthi bakhulu. Lokho akusikho, kuyondlula amazulu yomhlaba, kepha izwi lami lisoze ledlula.
What the palmer worm has left has the caterpillar eaten.
Lokho kushiywe yisibothe inkasi ekudlile. Kukhona okungalungile ndawo ndawo, ngoba izwi likaNkulunkulu liphakade njengoba nje naye phakade. Futhi izwi likaNkulunkulu alisoze lehluleke kunoma uNkulunkulu engehluleka, yena uqobo. Manje kukhona okungalungile ndawo ndawo, ngakho ke masibuyele emuva manje. Isendlalelo manje esesisibekile, asibuyele emuva sithathe indikimba yethu kwabaseRoma besithathu isine. Makuthi wonke amazwi omuntu abe ngamanga, futhi izwi likaNkulunkulu libe yiqiniso. Ngizoshayela phansi lokhu futhi ngifuna nilalele. Makuthi uNkulunkulu iqiniso. Asihambisane nalokho uNkulunkulu akusho, kungakhathaleki ukuthi omunye umuntu utheni. Ngifuna ukusebenzisa izinto ezine ezahlukene zalokho engikubona ebhaleni. Lokho lezi zinomuzane ezikunqampune ebandleni likaNkulunkulu ophilayo, futhi zikhubaze umvini kaNkulunkulu noma ziwubhashisile.
We are a myth.
Sizovuma, ninama Methodist nizovuma, ninama Baptist nizovuma, ninama Presbyterian, ninama Pentecostal, ninama Nazarene, nonke niyavuma. Ithabakanele lapha liyavuma. Kukhona okungalungile. Futhi thina ithabenakele linecala njengabo bonke ngokuba lowo wazi ukwenza okuhle futhi angakwenzi kuyena yisono. Manje azibuyele muva futhi ngifuna ukubala izinto ezine ngokombhalo nje njengoba ngazi ukuthi ufanele ube kanjani ukuthi lezi zinambuzane zikudlile ebandleni kusukela ekuqaleni kwalo isimo sasekuqaleni. Manje into yokuqala ibandla lamiswa ngosuku lwePentecost uPetru washumayela entshumayelweni yokugcotshwa enkonzweni yokuthweswa iziqu zemfundo ephakeme lapho ibandla lazalwa khona. Ibandla lamaKristu lazalwa ngosuku lwePentecost futhi uma uNkulunkulu engongenasiphelo futhi akasoze aguquke, ibandla lakhe lifanele lihlale linjengoba lalinjalo ekuqaleni. Niyakuvuma lokho na? Ibandla lifanele lihlale linjengoba lalinjalo. Kodwa umuntu udlale ngalo, bafaka izicelo okungezabo uqobo kulo, ungalokothi zabe ukuhumusha izwi likaNkulunkulu. Yisho nje lokho elikushoyo, angile ndaba ukuthi likanjani, ngakho ke hambisana nalo nje, yilokho kuphela, ungaliguquli izwi.
The scripture is not
iBhayibheli lasho ukuthi umbhalo awusiwo owokuchasiselwa ngumuntu kokwakhe. Asinalo ilungelo lokusho lezi zinto, sifanele nje silifunde futhi sisho ncamashi njengoba lisho futhi silikholwe ngendlela efanayo. Angeke ndaba ukuthi libonakala lihlekisa kanjani, likholwe noma kanjani. Ipulpiti ayilisiyo indawo yehlaya, indawo yobuqotho. Angikusho lokhu ukuba ngihlekise, ngiqonde lokhu ukucaphuna okuthile engatshelwa khona. Kwathiwa kwakukhona umfo wethu oyikhaladi omdala ezansi eningizimu, waye phethe iBhayibheli futhi ubasi wakhe wayehlekisa ngaye, wathi awukwazi ukulifunda, uliphatheleni na? Wathi ngiliphethe ngoba ngiyalikholwa. Leso yisizathu esihle. Ngikwazi ukulifunda kodwa ngiyazi kukhona ukuthize kulo, kuqinisile. Wathi ngikholwa ngisho yikhava engaphandle kwalo, ino iBhayibheli elingcwele okubhalwe kuyo ngiyalikholwa. Yena wathi, noma yini lelo iBhayibheli elithi yenze, ngiyacabanga ungayenza na? Wathi, yebo mnumzane, uma ukufunda iBhayibhelini, ngizokwenza uma kungumyalo kaNkulunkulu. Yena wathi, khona ke, ungathini uma ngifunda kulelo iBhayibheli, futhi ngakutshela ukuthi inkosi ithe, kuwe gxuma, udabule kulelo donga lapho, lelo donga olukhulu lwetshe na? Buyoke uze ugxume kanjani ezweni, udabule lelo twanga lwetshe uma kungekho imbobo kulo na? Wathi, uma ufunde lokho eBhayibhelini lenkosi ingitshele ukuthi ngigxume, izoba naye imbobo uma ngifika lapho. Futhi kunjalo, uNkulunkulu washo njalo, kungena indaba ukuthi libukeka lihlekisa kanjani. Thatha isitephu uye phambili kulo, kuNkulunkulu kunakekela konke okunye kwakho, lowo ngumsebenzi wakhe, kungumsebenzi wakho ukunyathela. Manje enye yezinto zokuqala engingathanda ukuyikhuluma nani okwale mizuzu embalwa emuva kokuba sesitholile ukuthi isisekelo sifanele sibe ngesasekuqaleni, kufanele kubuyele muva esisekelweni, kufanele kubuyele muva lapho kwakungumvini khona. Uma kukhona kungalungile ngakho futhi umvini ungasebenzi kahle, asibuyele muva futhi sithole ukuthi yini engalungile.
One of the first things that I like to mention.
Manje, enye yezinto zokuqala engingathanda ukuyibalula ukuthi kukhona okusukile ebandleni lethu. Enye yezinto ezisemqoka ukukholwa. Abantu abanakho ukukholwa namhlanje njengoba babenakho ngalolo suku. Uhlobo oluthile lwenkasa yohlobo oluthile ingenile futhi yanqampuna le inokuphila kokukholwa bakuguqulile namhlanje ukukholwa kwabo kuphumule phezu kohlobo oluthile lwehlelo lebandla elikhulu. Kodwa uJuda wasitshela kuJuda ivesi lesithathu bathandekayo, ngenza inkuthalo yonke ukulilobela ngensindiso esihlanganyele sonke ngakidezeleka ukulilobela. Nginakho lapha phambi kwami ukuba nginiyale nize niqinise kulwela inkolo, hayi inkolo, inkolo impela abayinikelwayo abangcwele kwabakanye. Lokho kwakuyiminyaka engamashumi amathathu nantathu ngaphambi kwalokhu. Lokhu kukholwa kwalethwa. Manje hayi abantu bathi oh lokho kuphambene lokukholwa kwami. Kunye kuphela ukukholwa, yinye inkosi ukukholwa kunye nombhaphathizo munye. Ungahle ube nokukholwa, kodwa sifuna ukukholwa kwangempela. Niqinise kulwela lokho ngokuthi ukuphikisana ngeume usukumele niqinise kulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabakanye. Kwakunini lapho babebizwa ngabangcwele na? Ngenkathi babengcwelisiwe, umoya ongcwele wabangcwelisa, babebizwa ngabangcwele.
Now Jude says, a brother, foster brother,
manje uJuda uyasho, mfowabo, usinga mfowabo kaJesu, ngifuna niqinise ukulwela ukukholwa okwanikelwayo kwabangcwele kwabakanye. Nika lokothi nivumele lokho kukholwa kuwe.
And the faith of the saints was not increased.
Futhi ukukholwa kwabangcwele kwakungekho ezivumweni kholo, kungekho emahlelweni, kungekho ezindlini zokukhonzela, kungekho ezinhlanganweni, kodwa kwakusebukholeni bukaNkulunkulu ophilayo. Babe nokukholwa ukuphilisa abagulayo, bexosha amademoni, benza izimangaliso, zonke izithembiso ezinkulu uJesu azenza lelo bandla lokuqala labambelela kulokho. Kwakungulayini wokuphila. Lalelani lapha, lalelisisani kulokho engifuna ukunitshela khona. Ubukhona banjalo njalo buka uNkulunkulu ophilayo, uleyini wokuphila wanoma yiliphi ibandla noma yisiphi isigejane sabantu. Ubukhona banjalo njalo buka uNkulunkulu ophilayo ukuba benze nokwenza nokulingisa nokuhlala nabantu njengoba enze kuqaleni. Uma ubukhona bukaNkulunkulu ophilayo baletha iPentecost ngamandla ngezibonakaliso ngezimangaliso, waletha abantu bagcwala kakhulu inkazimulo kaNkulunkulu, baze bamemeza futhi bakhuluma ngezinye izilwimi futhi bahamba futhi baba ngabafelukholo ngokukholwa, asiqinise kulwela lokho kukholwa size sikhululwe ukufa. Siqinise ukukulwela, asisoze saxegisa ngokufunda izincwadi, sithathe isayensi yezenkolo eyenziwe ngumuntu, asisoze saxegisa ngezivumokholo ezithize noma izincwadi zomkhuleko noma ukuthize omunye umuntu akusho. Ukholo lwami yalakhelwe kwilutho kunenkazi likaJesu elinokulunga. Konke okusemphefumulweni wami kuya kuhlakazeka. Kodwa-ke uyikho konke ithemba nokuhlala kwami. Ngokuba kuKristu idwale limiyo ngimi kulo. Yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo. Akukho sivumokholo kodwa uKristu. Akukho mthetho kodwa uthando. Futhi akukho ncwadi kodwa iBhayibheli. Akukho zincwadi zesivumokholo. iBhayibheli lizofanele likusho. iBhayibheli alizukufanele likusho kuphela kodwa likusho njalo ngokufanayo. Lifanele likusho kusukela kuGenesisi kuye esambulweni. Lifanele liye kulo lonke ulwembu oluncane futhi luphicwe kuyo yonke ingxenye yezwi. Uma lingakwenzi, khona-ke nginokuhumusha kungezikho kwalo, ngoba uNkulunkulu akanakuphikisana nezwi lakhe uqobo uma lingasho into efanayo kuyo yonke imithambo emincane. Uma leli hembe lapha lilukwe lahlanganiswa ngentambo efanayo, lokho kulenza libe yilokho eliyikho, yilokho kulenza libe mhlophe. Ilokho ibandla eliyikho. Uma lizoba ibandla elimhlophe elizele kabusha elingenacala elingenambimbi, lifanele lilukwe ngohlobo olufanayo lentambo elaqala ngayo ngosuku lwePentecoste. Isehlakalo sikaMoya oNgcwele sivutha futhi sithandeleka. ngeke wengeze isiqephu sezimpahla ezibolile angeke wenezele isiqephu sendwangu efana nesaka kumulo angeke kusebenze izolo nakalisa uhlobo luthile lwenkaza endala lungenile futhi lanqampula lokho kukholwa bayasukuma futhi bathi ngiyakholelwa ebandleni elingcwele ibandla eliRoma Katolika elingcwele ngiyakholelwa kulo ngiyakholelwa kuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi unguye ezalwa namuhla naphakade nokukholwa namandla okuvuka kwakhe aphila ngaphakathi kimi namuhla ngoba uyaphila nami ngiyaphila hayi ngenxa yesivumo khona hayi ngenxa yehlelo kodwa ngenxa yokuthi uKristu uyaphila futhi ngikuKristu ngiphila ngaye futhi kanye naye futhi ngiphila ngaye futhi impilo yakhe ingaziluka qobolwayo izihlanganise ndawonye kimi uma ingakwenzi khona ke angeke ngizibize ngowakhe angalithathi nje ikhanda lami uthathe inhliziyo yami iminyakazo yami konke kwami futhi aziluke qobolwakhe phakathi kukho uzilukela yena uqobo ezwini izwi angeke lisho into eyodwa endaweni eyodwa nenge into kulena enge indawo uthi ngiyazi kulotshiwe kanjalo kulotshwe ngaleyo ndlela ngenhloso uJesu washo njalo futhi wabonga uNkulunkulu ukuthi waye kufihlile emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda uthi wakwambulela izingane zona eziyofunda leyo inhloso kaNkulunkulu ekwenzeni njalo yena ungani ake aze yavumele isoni ukuba size na waye ezodingeka avumele isoni size ngenhloso yakhe yokuba ngumsindisi mkhulu kunesono yena wayengafanele ukuba abe yisono wayengafanele avumele usathane yenze isono sokuqala kodwa isizathu sokuthi uSathane adale isono sokuqala noma aphendukezele ukulunga kube yisono isizathu sokuthi wasenza ukuze uNkulunkulu ezoba ngumsindisi wavumela ukuthi umuntu agule ngoba ungumphilisi futhi uzofanele abe ngolungile futhi uzofanele abeke umuthi wokuphila nomuthi wokufa ngaphambi kwawo wonke umuntu njengoba enza kuAdam noEva noma wenza iphutha ngenkathi ekubeka ngaphambi kukaAdam noEva manje kukini manje ngaphelani ukukholwa ukukholwa kweqiniso ukukholwa kwangempela ukukholwa impela
now we take our churches today look at us
Manje sithatha amabandla ethu namhlanje sibukeni bukani abantu bakithi bePentecostal bukani abantu bakithi beBaptist amaPresbyterian ethu amaNazarene iPilgrim Holiness nethabenekele lika Branham sonke sinecala ngokungaqiniseli ukulwela lokho kukholwa ukuqophisana kuncane ungaqubuka ebandleni ethabenekele lika Branham ngisekhaya ngingakhuluma ngani manje Futhi bayobumba abancane abahlangana ngabantwana ukucwasa abanye futhi oyedwa haye kolunye ohlangothi nomunye kolunye ngabe lokho kuqinisa ukukholwa abakunikelayo abangcwele ngoba kanye na ngabe lokho kuzokalisa imfundiso yabapostoli na qhabo unumzane mfowethu babe nodaba luka Ananiya noSafina uNkulunkulu useNkulunkulu ofanayo futhi sikubonile lokho kufakazelwa akukho ukuqinisela ukulwela abantu bayaphuma namhlanje futhi bathi awu inkolo yami ayizifundisi izimangaliso bafundisa ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule bona ke awuqinisi ukukholwa abakunikelwayo abangcwele kwabakanye Isigajane sentshisekelo qobo lwami kodwa ngiyakholwa ukuthi kukhona sangempela isiphiwo sangoqobo sikaMoya Ngcwele futhi siqinisa kulwela lokho injalo siyakukholwa abangcwele bakhuluma ngezilimi bathi angikholele kuphiliseni ngokaNkulunkulu angikholele sikhetshaneni sentshiseko kodwa siyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu ukuthi uphilise abagulayo ukuthi unguye ezalela muhle naphakade ngibona inqaba yokubizwa ngokubona okufihlakeleyo angikholele kukho kodwa ngiyazi kukhona ukubona okufihlakeleyo komoya kaNkulunkulu kweqiniso isipho solwazi esibizayo futhi siyakhuluma futhi siphelele ngaso sonke isikhathi siyaqinisa ukulwela lokhu lokho kukholwa okwanikelwayo kwabangcwele kwabakanye ngiyazi ukuthi kukhona amaphupho nesisu sigcwele okwenyama yentsha noma kugcwele okunye okubangela ukuthi ube namaphupho asabisayo uyaxuma futhi ulibize ngombono
There's a real genuine vision.
Mbono wango koqobo kaNkulunkulu kunjalo. uNkulunkulu wakwethembisa uJesu Kristu kuyeza namuhla naphakade. Uyakwenza lokho futhi akwehluleki neze. IBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ongokamoya noma umprofethi futhi makakhulume futhi lokho akushoyo uma kufezeka khona ke muzweni ngokuba nginaye uma kungenzeki ningamuzwa ngoba ungumprofethi wamanga uNkulunkulu angeke aqamba amanga uNkulunkulu ukhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi makube njalo manje sithola ukuthi lokho iqiniso kukhona lezo zinto ezibukani Paul ngikathi ephandle lapho ngalobo usuku onke amathembo lalingasekho devil ehleka kuye yonke injabulo eveza amazinyo ngaso sonke isikhathi lapho amagagasi egxuma phezulu nombani ushaya ngizomcwilisa lo mpostoli phandle lapha umkhumbi womdadana ugcwele amanzi futhi izinsuku nezinsuku izinsuku eziyishumi nane nobusuku izikanyeza zizange ngisho zikhanye nokuthi kanjani lo mkhumbi womdadana uzanyazanyiswa yena ehamba izungeza ehuduleketako ngemuva kwakhe ngokushumayela ivangeli Hallelujah futhi asikwazi ngisho ukuvumela noma ubani akhulume ngathi ngaphandle uma sizodingeka sisakazeke njengexoxo isinana lidla inhlamvu yokudubula izinyamazana sihlala njalo siqhubeka ngento ethize bese ke sithi siyaqinisa kunwele ukukholwa na Ithabenekele lika Branham idinga okuningi kakhulu ukuba kuqondiswe kuqala kanjalo namaPentecostali namaBaptist namaNazarini ingalesi sizathi singafika indawo asithembekile futhi asiqotho sihlangana ubuso nobuso naleyo nto lapho lokho kusenza singanyakaziseki njalo sigcwala kuNkulunkulu inkolo eyanikelwa kwabangcwele kwabakanye Ingasendala iyangena futhi inkumbi futhi iyakunqampuna zonke izinsuku zezimangaliso seledlule awudingi ukwenza lokho awudingekile ukuba wenze lokho Uma uNkulunkulu aveze igatsha lakhe lokuqala kulomvini kwakuyigatsha lePentecoste ngamandla imibono izambulo ukuphilisa ukungcweliswa umoya ongcwele igatsha elilandelayo lizoba yinto efanayo impela lizoba njalo ngazo zonke lezi zikhathi ngazo zonke isikhathi uma lowo mvini uveza igatsha lizofana ncamashi njengalelo elalisendaweni yokuqala Wena njengoba ngishile izolo busuku ngikhuluma enkanjini labazalwane angeke uthele umvini womagilebhisi ukuba uthele amathanga angeke uthele umvini wethanga ukuba uthele amagilebhisi lelo iqiniso kuyinoma yikuphi ukuphila okuyikho kulowo mvini kuyawuveza futhi uma uKristu ekulowo mvini futhi ukuphila kuKristu kulowo muntu kuyoba njengoJesu kuzothela izithelo zakhe ngumoya wakhe angeke kwenza lutho olunye ngaphandle kokukwenza kuzofanele kuveze lokho kuphila ngoba ngokuphila kufanayo angeke nje uveze noma yini enye kuzokwenza njengayo kuzokhuluma njengayo kuzohamba njengayo kuzophilisa njengayo kuzobona imibono njengayo kuzoveza ncamashi ukuphila kwakhe ngokuphelele ngazo zonke isikhathi ngoba kungukuphila kwakhe Uyikomolono nje indoda ayifana nepipe lamanzi nje ayisiwa amanzi ipipe nje khipha amanzi kuyo izoqwala awu ile nkathazo lamuhla kunabaningi kakhulu abethu abaqwalayo abake baba nesipiliyoni begcina amanzi egeleza yilokho okugcina ulayini wokuphila uhamba ngeza umfeshu mayele ngesinye isikhathi wathi wakukhona ingulubo yesikazi ekuziphixeni yenza onke amanzi abe udaka into enhle kodlula konke iBhayibheli likhuluma ngalokho khipha ingulubo ekuziphixeni kwayo Wethela ezansi lapho isiphethu esihle futhi ezansi lapha ndawo ndawo neziphethu ezinkulu zithululela ngaphandle phezulu lapho itabeni amanzi onke anodaka kungcono ukhiphe izingulube kuwo ukuze amanzi ezocweba kukhona izinto eziningi esizofanele sizikhiphe ngaphambi kokuba amanzi ezoke aze aphume emthonjeni ogcwaliswe ngegazi elimuncimitha njeni ka-Emmanuel lapho izono zibhukude ngaphansi kwethantala lisusa wonke amabala esono okunganaki kwabo nokuxoxaxoxa nokunye nokunye abefundisi abayishumi lesithupha ngoba bayakholwa babecabanga ukuthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu waligcina ibandla lakhe futhi walandeloza ibandla lakhe umpalo wathi ozwe izilami hayi lowo shaya sengathi uyalizwa lowo uNkulunkulu amvule amehlo akhe nezindlebe ukuzwa akekho umuntu ongakwenza aze uNkulunkulu avule amehlo akhe nezindlebe wozwa amazwi ami akhole ngokuthumileyo nokuphila kuphakade futhi akasayi ekwahlulelweni kodwa usevele wedlulile kufeni wangena ekuphileni yini ezakwenzeka kuye na ngabe uNkulunkulu wakabambanga noma wakhuluma iqiniso na umuntu uqinisile noma ungawuthola umoya ongcwele futhi usindiswe futhi kusasa ungalahleka futhi uye esokweni ungalokothi ukhole yilowo mbhedo amanga lawo ubulokhu uzeleka busha imvelo yakho yonke ilungiswe ngokwehlukile uma umuntu eke watshalwa kuKristu futhi wanaka impilo yomvini wamagilebhisi uza ngaye akasophinde athele amathanga nhlobo ngahle bophele wodwa kuye kodwa uyazi ukuthi kukhona kungalungile uzohlala lapho futhi abubule kuze kususwe kuye kuyisisindo esiningi kakhulu kuye kumkhothamisele phansi ngokusondele kakhulu emhlabathini uyathanda ukukhula ngeke kwalengiswa ithanga emvinini wamagilebhisi qaphelani kulwela ukukholwa lokho kokungukuthi ukuqinisa ukulwela hayi nje ukulwela kodwa ukuqinisa ukulwela phakathi kokuphila nokufa sizoxhumela kumunye ungahlala isikhathi eside kulowo into elandelayo esingathanda ukuyisho ukuthi uthando lobuzalwane ludliwe emvinini uthando lobuzalwane uJesu wathi lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando omunye komunye hawu manje asithathe isibonelo nje uma indoda ingakholwa ngokufanayo njengoba ngenza ngizohamba ngingene ngohlanganweni yebandla layo futhi ngishumayele kanye nayo ngishumayele nje lokho ekukholwayo futhi ngiqhubekele phambili futhi ngikuyeke kuhambe ngoba ngiyayithanda niyakubazi ngezithelo zabo uma bengakukholwa futhi bengenalo uthando lobuzalwane bayayeka baphikisane bawe angihlanganise lutho nakho kungani ungezikimbi futhi ukhulume nami ngakho na awukwazi engikukholwayo yabo kwenza muphi umehluko empeleni engikukholwayo na kungukuthi ubani engimkholwayo uJesu Kristu angikaze ngishiye umhlangano kwamanje nokunembitha okubi njengoba ngazi ngakho kodwa yabo uthando lobuzalwane lulahliwe lonke futhi uPawulu wakubona baseKorinte bokuqala 13 wathi uthando lobuzalwane aluqhubeke kodwa uthando lobuzalwane selususiwe manje bhekisisani ngaso sonke isikhathi manje lalelisisani manje singene enyameni eqinile ngaso sonke isikhathi uba udevil ethathe into ethile esihlahleni sizothi ixolo isinambuzane sinqampuna ixolo ubeka indwangu endala yenziwe ngumuntu izungeze ukuthatha indawo yalo beka indwangu izungeze ulayini wamanzi esihlahla ayisoze iwathumele amanzi esihlahla phezulu angene ezithelweni zesihlahla asisoze sithele noma yiziphi izithelo azobuyela phansi emhlabathini futhi ingalesi sizathu namhlanje singeke saba nemvuselelo osukini lethu imfundiso eningi kakhulu engenakuphikiswa yenziwe ngumuntu ulayini wokuphila usoze wahamba ngendwangu endala kuzoba ngamanzi esihlahla ukuphila kuzoqathakela emuva phansi emhlabathini ingalesi sizathu izimvuselelo zethu zehluleka Njengoba Billy Graham asho ngelinye ilanga wayeseNgilandi lapho aba nemvuselelo enkulu khona futhi yona kanye indawo lapho ayeshumayela khona wathi ngekathatha umkakhe emapaki ngoba abesilisa labesifazane behlala ngokungabi nasimilo phandle emapaki kwakuyini indaba na izindwangu ezenziwe ngumuntu esikhundleni sexolo elihlumiswe nguNkulunkulu ayisoze yathwala ukuphila ibandla lisongwe lazungezwa ngesivumo khona senziwe ngumuntu lisoze lathumela amandla kaNkulunkulu phezulu emagatsheni liyothi izinsuku zenizima ngalizo seledlule futhi lizowawisela emhlabathini amen ngiyazi ngicabanga ukuthi ngiyasangana kodwa uma ngisangana ngiyekeni ngizizwa ngikahle ngale ndlela yabo lizowisa izwi likaNkulunkulu uma uNkulunkulu ethi lapha ngiyinkosi angiguquki neze awu uguqukile ngalolu suku usho indwangu ikuwisela phansi lapho kwaqala khona ukuqala kwakuzonyakeni wasekuqaleni lapho babengenawo amahlelo futhi umuntu uzamile ukubuyisela buzalane ngamahlelo uthando lobuzalane lunqunyiwe ngenxa yamahlelo
Show me one time that
ikhombise isikhathi esisodwa lapho uNkulunkulu ake haba nehlangano noma ihlelo futhi ake haba nebandla lakhe ehlelweni noma ake haba nehlelo elake laphakama elingawaza futhi elangaphinde lavuka futhi manje bengikade ngifunda silokhu ngikhuphukele lapho kuyona kanye le ndaba ngifunde iFox Book of the Majors ngifunde imibhalo yasekuqaleni kaJosephus ngifunde iTwo Babylons kaHislop ngifunde iEarly Ages ngoPemberman woni nayisimfalaze futhi ngaphambi nje komkhandlu waseNaysia emva kwePentecost Futhi yakugaza kube lehlelo uNkulunkulu yake alibisa eBhayibhelini khona ke lapho silimisa futhi senza amahlelo siphumile entendweni kaNkulunkulu Ngaza ibizwa ngehlelo inqambune ixolo lasekuqaleni lothando lobuzalwane laluhlela ngokuphatha indwangu yalizungeza futhi ukuphila kukaNkulunkulu kukhuphuka ngezimpande lapha impande nenzalo kaDavid lapho iqala ukukhuphuka ngomoya ongcwele Kodake ihlelo lathi izinsuku zezimangaliso swele dlule awudingi ukuba ukukhulume ngezilimi namhlanje ayikho into ethiwa umbhaphathizo kamayongcwele akukho ukuphilisa ngokukaNkulunkulu lokho kwakungokonyaka osewadlula sekwadlula kudala futhi nanka amagatsha phezulu lapha ayahlupheka izithelo esihle isihlahla sinempila awudingi ukuba usifuthe kungani sisifutha sisiphindaphinda sisiphinda ngenxa yokonakalisa sakwazibungu na sikwenzela ini na ingobe sihlahla sinampilo yini indaba singabi nampilo na izivumo khona namahlelo okudle ulayini okuphila kuso ngokoqobo i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian nama-Pentecostal adla ulayini okuphila waphuma esihlahleni azama ukubambela ihlelo ukuletha bonke abantu ngaphansi kwezombusazwe uNkulunkulu akafuni sihlangane ndawonye ngaphansi kwezombusazwe nezivumo khona sihlanganiswe ndawonye ngomoya ongcwele okukaNkulunkulu kwasekuqaleni zidabula zikhiphe isono enhliziyweni yethu futhi zisenze sonke sibe munye kuKristu Jesu lelo iqiniso mfowethu lelo yiqiniso dadewethu lokho kwaqala eminyakeni yasekuqaleni emva kokufa kukaKristu futhi uvuko ngemuva kokufa kwabapostoli eminyakeni ngamakhulu amathathu Juga muva bangenisa umkhandlu waseNaysia lapho ababumba khona inhlangano yokuqala okwakuyibandla leKatolika kuchaza Katolika kusho umhlaba wonke kusukela kuKatolika ibandla kuphuma uLuther kuLuther kuphuma uWesley uWesley kuphuma iPentecost konke kwehle ukwedlula ngapho okuncane okuncane abanye abancinyane njengeho iNazarene iPilgrim Holiness njengejalo iBaptist nako konke lokho bonke kuma kulokho kulungile ekuhlanganeni okufanayo ihlelo ukathi uNkulunkulu yanikeza ibandla sibusise noma iqembu labantu ngokusheshsha badonsa uthango oluncane ngokukuzungeza futhi nakho lapho bethatha khona ukuma kwabo uNkulunkulu ufuna ukudilizela phansi lonke uthango ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala kuyentshonalanga kwakuyizikhathi zokuhala inhlabathi phezulu eKansas futhi wakufakwa ukolo lapho ngingawabona lawo makhaya wamadala engakaze azilutho ngokanaganda noma yini noma kutshala ukolo abakwaziyo kuphela ukulusa izinkomo futhi sahamba ukuyongenisa izimoto nokubeka izinkundla zegalofu nokugqoka lamabhuluku yamadadlana afika emadoleni ababevamise ukuwagqoka uma bedlala igalofu nayo yonke leyo nto kanjalo. Ngangiyobona lawo madoda amadala nezinde izinwele ezimhlophe ezilenga ngaphansi kwesigqoko sawo. Ngiwabona engenisa ababophi nabalimi bakakolo lento njalo anamathelise unyawo lwakhe esihlalweni sehashe. Futhi edonsela phansi isigqoko sakhe befaka uthango ngokuzungeza indawo wayengenakukumela lokho. Wayengazilutho ngokubiyela ngaphakathi wayesekuzulazuleni nonkulunkulu naye uqobo izinwele ezimpunga zilenga ngaphansi isigqoko sakhe kanjalo ekhali izinyembezi ezidonsela phansi nje yethi angeke nje ngazimela lezi zinto ngibela uye ngasekushoneni kwelanga. Unkulunkulu sisize namhlanje sibe nabafakazi abangeke bakumele ukubuyela ngaphakathi ngehlelo nezivumo kholo futhi bagibele baye ngasekushoneni kwelanga nokukholwa okungenakunyakaziswa okwanikezwa abangcwele kwabakanye ngothando lobuzalwane olwahlakaza zonke izivumo kholo nezintango futhi bathi singabazalwane simunye kuKristu Jesu noma yini uNkulunkulu ayishoyo sithi amen ngemuva kwakho. Sinikeze lolo hlobo lwamadoda. Ya izivumukholo khona ke babumba lokho abakubiza ngobaba baseNaisiya yangaphambili bahlangana ndawonye kulokho babumba umkhandlu. Emkhandlini wathanyiselwa ibandla likatolika akusho ukuthi ibandla lomhlaba wonke waxebula wonke amabandla amancane ngalapho uNkulunkulu ayesebenza khona futhi wabaphoqa bangene ebandleni elilodwa nasenkolweni eyodwa babe inkabi engalene eyodwa inkabi kwenye balengise isiphambano sinomfanekiso kaKristu phambi kwendoda bayitshele sange noma futhi uKhothame ukwemukela inkolo yobukatolika noma baqale ukuyisa inkabi eyodwa ngalendlela nenye ngenye futhi bamdonsa yahlukane phakathi bathatha isifazane futhi bathatha izinwele zakhe futhi bazifake emphongolweni wetiyela bese bembuze uma engasanda lesi siphambano sinomfanekiso kaKristu uphakathi kokuthi uzokwenza futhi akhothamele inkolo yekatolika noma bazokokhela izinwele ekhanda lakhe futhi bamshise bamafake ezigcotsheni nakukho konke kunye bamafake kulokho abakubiza ngowesifazane yensimbi bacindezele lezo zikhonkwane bezama ukubenza bange isiphambano sinomfanekiso kaKristu. Asingathe lokho abakubiza ngenkolo yobuKristu futhi bagaye bangene ngqo othulini abafela ukholo bama lapho ngaphandle kokucwayiza esweni lakhe wayazi lapha emikhono wayemazi ayemkholiwe wayekwazi azi lokho ukuthi uNkulunkulu angamvusa ngosukuyochile ngoba wakwethembisa ngaphambi kokuba khothame kunoma yiyiphi eyenziwe ngumuntu indwangu engcolile endala yoleyini bamanzi esihlahla wayezofela esiqwini. Haleluya. Mangive ndawo efanayo uma uNkulunkulu wami engafiki esizukulwaneni sami ngizofela esiqwini lapho izinkumbi zisidla khona. Ngikholwa ukuthi uJesu Kristu nebandla lakhe nezwi lakhe kuyafana izolo lamuhle laphakade ngingathi lingakwazi ukuveza ngaphandle kuwo wonke lamagatsha ngoba oleyini bamanzi yesihlahla abadala phandle lapha behlelo nezimkholo banginqumile futhi bangikathaza njengezambane lishisayo. Lokho kungahle kube iqiniso kodwa ngizoma ngethembeke siqwini futhi ngimemeze ukuthi ihora lizofika uNkulunkulu uzolibuyisela ibandla lakhe kuze kube sesimweni salo sasekuqaleni. Lokho kungahle kulimazo into yesithathu angifuni khona bukani omunye wolayini bamanzi sihlahla abakhulu ababanqumile futhi ngalesi sikhathi senhlangano yilokho kushaye ulayini wamanzi sihlahla okokuqala nje indawo yokuqala uma bebegade benothando lobuzalwane phakathi komunye nomunye bebengasoze badinga inhlangano futhi kodake lapho bebona ukuthi babengeke babe nakho babengeke babe nothando lokuzalana noma babecabanga ukuthi babengenalo labo abalinde enkosini bayohlumelelisa amandla amasha esikhundleni sokuthatha izwi likaNkulunkulu babe nenhlangano. Luther uyaphuma kuleyo nhlangano iminyaka engamakhulu amathathu namashumi amahlanu kamuva uyaphuma. Wenzani na? Waphenduka ngqo, wenza into efanayo abayenza. Okuphuma lapho ngqo nguCalvin, okuphuma lapho ngqo nguWesley, okuphuma ngqo kuWesley kuzomaBaptist, amaPresbyterian kwehlele njalo kumaPentecostal. Futhi amaPentecostal emva kumaNazarene kuzo iPentecostal, futhi emva kwePentecostal kuzoba yini? Ngiyethemba ukufika kukaKristu. Isizathu iPentecostal yenze yona kanye into efanayo bonke abayenzile. Isambulo sashumi nambili siyasho ukuthi bazokwenza laliyisifebekazi futhi aye yizifebe ibandla elikatolika lona lathi laliyisifebekazi eBhayibhelini ISIFEBEKAZI abasekorinte bokuqala eshumi nambili basho njalo. Futhi bathi amadodakazi akhe manje angeke babe ngamadoda akazange athi amadodana akhe wathi amadodakazi akhe amabandla amelwe eBhayibhelini njengabesifazane. Futhi amadodakazi alo aye izifebe. Niyabona into efanayo hlobolini na? Awu kanjani isifebe na? Ukuphinga ngokomoya ngokumelele nezwi likaNkulunkulu. Bebambelela endwangini yehlelo sikundleni sokuba ngeqiniso ngokukholwa okwanikelwa abangcwele kwabanganye. Kuyasho sikundleni sokubuyela emuva futhi uthatha izwi likaNkulunkulu. Ngakhuluma nomphristi lapha kuke kudala wathi angena indaba ukuthi iBhayibheli lithini. Siyibandla ngathi lelo yizwi likaNkulunkulu. Ngathi sikwenzile ngathi ungani kuguquke kakhulu kangaka na? Aninayo neyodwa into ebandleni lenu leyo leli iBhayibheli elikusho oyo enikufundisayo. Ngangimtshela ukuthi ngaphaphathisa intombazane kameni lika Jesu Kristu. Wathi uyazi ibandla lekatolika lalivamise ukukwenza lokho. Ngathi nini na? Kukhona umlando wonke wamabandla engiwaziyo ulele khona lapho. Wathi sikhole ikhathekizima lethu. Ngathi uthini ngomlando na? Wathi asinendaba ukuthi umlando wathini. Sikhole ikhathekizimu. Ngathi wazi kanjani ukuthi kwakukhona George Washington noAbraham Lincoln na? Wazi kanjani ukuthi kwakukhona obaba abayizi hambi na? Ngoba siyawukholwa umlando wethu. Ngathi akukho ndawo lapho ibandla likatolika lake lahlelwa khona kwaze kwaba yiminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisithupha emva kokufa komphostoli wokugcina. Ngathi futhi ibandla likatolika lalingaziwa abazange bapapathize egameni likaJesu Kristu ngoba babeyisisekelo sokuqala impela sokungenisa umpapathizo wamanga. Futhi uyi wathi awu manje awume kancane wathi sinelungelo siyibandla senze esikuthandayo ngoba uNkulunkulu usebandleni lakhe. Ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe hayi ebandleni lakhe. Uma ibandla liphikisana nezwi khona ke kukhona kungalukile. Izwi lami malibe iqiniso nalo lonke izwi lomuntu libe amanga. Kunjalo izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Yenzani izwi lakhe lilunge. Buyelani emuva ezwini lakhe ibone ukuthi inkumbi yadlani na. Manje ngesikhathi sobaba baseNaysia abasekuqaleni jini uvele wakuthatha nje futhi umkhandi waseNaysia omkhulu waveza impikiswano enkulu ngenxa yokuthi ngabe kwakukhona uNkulunkulu oyedwa noma ngabe kwakukhona uNkulunkulu wamathathu, yise engoyedwa, indodana ingowesibili, uNkulunkulu umoya ongcwele engowesithathu na? Futhi namukela ukuthi wakukhona uNkulunkulu abathathu. Manje uma ungakukhona lokho ngizonifundela khona manje emkhandlwini waseNaysia obaba baseNaysia bakwenza uNkulunkulu abathathu. Munye uNkulunkulu, munye kuphela uNkulunkulu Jehova omkhulu, unginguye u-Alpha u-Omega, isiqalo nesiphetho. Banakho manje ukuze enze lokho babeyodingeka bathole okuthize ukuba bahambe nakho ukuze benze lokho. Bazama ukuthi uNkulunkulu yise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya ongcwele. Manje ngokoqobo yikho into enjalo. Akusibona uNkulunkulu abathathu lokho ubuhedeni. Kukhona izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo. Ubaba ngikathi uNkulunkulu ehlala yedwa engcwele, imithetho yakhe ukulunga kwakhe kumenza abe ngcwele. Wayefuna ukuba umuntu, wayefuna ukukhonza nomuntu, wayefuna umuntu akhonze yena, wayedingeka eze kumuntu. futhi ngenkathi ekwenza wadala wasibekela intombi encane eyayibizwa ngoMaria uNkulunkulu uJehova wakwenza futhi wadala esibelethweni sakhe ingqamuzana ingqamuzana legazi lelo ngqamuzana legazi lakhulisa amangqamuzana futhi kwaletha indoda okwakunguKristu Jesu uNkulunkulu somandla ubaba wahlala kuye ngosuku lokubhapathiza ngenkathi emukela umoya ongcwele ngosuku lapho uJohane ambhapathiza ngalo uJohane wathi ngabona futhi ngabona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla uvele ezulwini lephimbo lithi lo indodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuyo uJesu washo ukuthi uNkulunkulu wayenaye mina nobaba wami simunye ubaba wami uhlala kimi hayi uJesu futhi ngokuba munye noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu waye kuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo futhi nina abazalwane bewanesi abaningi benu basukile ngendlela engalungile uma uzama ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ungoyedwa njengoba umuntu wakho uwodwa angeke abenge ubaba wakhe uqobo angeke yena kodwa unguNkulunkulu uNkulunkulu uJehova umoya uKristu wayeyindlu ayehlala kuyo futhi khona ke wanikela ngalempilo futhi ngenkathi ekwenza wanikela ngomoya futhi ngalelikazi elimsulwa alichitha wangingcwelisa ukuze angahle eze kuye uqobo futhi ahlale kimi nakuwe futhi uNkulunkulu nathi lo ngumoya ongcwele okungofanayo yena impela uNkulunkulu ofanayo uNkulunkulu uJehova ngizoba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe futhi izinto engizenzayo nani niyakuzenza ilapho izinkasa ziqala ukudla khona izinkumbi zizama ukwenza uNkulunkulu uyise ehleli enkazimulweni uNkulunkulu indodana ehlezi phezu kwesandla esithize sokunene yanaso isandla sokunene sikaNkulunkulu lapho iBhayibheli lathi ngabheka phezulu futhi ngabona uJesu emingakwase kunene sikaNkulunkulu uFiliphu noma uStefano ngenkathi ekhandwa ngamatshe akusho ukuthi uNkulunkulu unesandla sokunene noJesu mile phezu kwesandla sakhe kesekunene kusho ukuthi usesandleni sokunene samandla igunya onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe kimi kwasho uJesu wayesegunyeni uNkulunkulu waye kuKristu ukuye iBhayibheli lathi kuye kuhlala okugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba uma uzama ukwenza uNkulunkulu abathathu ngabotwana ungumhedeni njengoba umhedeni engaba njalo manje lokhu kuzoncinza okwesini ngenkathi babe noNkulunkulu abathathu babedingeke bamele umbhapathizo wakhe woNkulunkulu babo abathathu ngakho ke uDevil waphuphuthekisa amehlo abo kuMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye ngalokho ke hambani nifundise izizwe zonke nibabhapathize egameni likaYise iNdodana uMoya Ongcwele nibafundise ukugcina konke engikwenzile bekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe uDevil waphuphuthekisa amehlo abo kulokho manje kubambeni lokho manje nakho lapho engifanele ngishayele isipikili khona futhi kuzolimaza kodwa ngifuna nilalele yiqiniso uNkulunkulu siza ukuba hlolani nje imibhalo tholani eBhayibhelini lapho noma ubani ake wabhapathize egameni likaYise iNdodana uMoya Ongcwele tholani indawo eyodwa noma ubani owake wabhapathizwa bukani wena uthi uDevil anga uDevil uthatha lowo mbhalo futhi awenze ubukeke njengento ongesiyo akashoko yini into efanayo kuJesu na kulotshiwe uyoyaleza izingelosi zakhe ngakho funa uqhuzuke ngonyawo lwakho etsheni akaqhuzukanga ngonyawo lwakhe etsheni kodwa uDevil wayezama ukumenza abone into ethile imibhalo engayishoko wayesmart wayeqaliswe nguNkulunkulu uNkulunkulu wayekuye futhi uNkulunkulu ekumuntu uzokwenza isambulo sakhe saziwe impela Bizolisa kuMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhapathize egameni likaYise iNdodana noMoya Ongcwele Manje bethisane ukuthi abobuthathu abanamandla abavela ebandleni elikatolika akukaze kube sebebhelini akukaze kube sesivumweni kholo sobaba bangaphambi kweNaisiya obaba bangaphambi ngaphambi kweNaisiya babe bonke babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu bonke kufika ngebandleni likatolika kuvela lapho kuphume kungene ebandleni lamaprotestani. Manje ungakubona kanjani ngaphandle kokuthi uNkulunkulu avule iso lakho na? Awukwazi. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzovula amehlo enu kulokhu. Futhi lalelisisani manje. Manje ngizothatha umbhalo wakho. UMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye. Hambani nifundise zonke izizwe. Nibabhaphathize egameni likaYise, iNdodana, uMoya Ongcwele. Wena wabhaphathizwa kanjani? Egameni likaYise, egameni leNdodana, egameni lika moya ongcwele lokho kulotshiwe ngisho empalweni futhi ngifuna indoda ethile wena ukuthi uziquzi intathu ongcwele obusisiwe ngitholele igama elithi uziquzi intathu noma phe makhasini eBhayibheli likaNkulunkulu icebo elenziwe ngumuntu indwangu yebandla engcwele endala isongwe yazungeleza ukuthatha indawo yomugqa wamanzi esihlahla kamoya ongcwele kaNkulunkulu. Ukukho into enjalo ayikho into enjalo kuthole bese uze kimi ubophezelekile ukuthi ukwenze njengomKristu uma ukuthola akukho emibhalweni engcwele kaNkulunkulu futhi uyise indodana nomoya ongcwele kufukanyelwe kuvele sokweni ayikho into enjalo njengonkulunkulu abathathu. Manje ngiyakholelwa ebubabeni bukaNkulunkulu, ngiyakholelwa ebudodaneni bukaNkulunkulu, ngiyakholelwa esimiseleni sesikhathi sikamoya ongcwele sikaNkulunkulu. Kodwa kunguNkulunkulu ofanayo kuso sonke isimiselo sesikhathi, hayi onkulunkulu abathathu. Manje egameni likaYise iBhayibheli yalizange lithi hambani nipaphathize egameni likaYise igama leNdodana igama likaMoya Ongcwele wathi hambani nibaphaphathize watsho uJesu ebuka emuva igama likaYise iNdodana noMoya Ongcwele hayi igama likaYise igama leNdodana lokho bekuzobenza babe ngumuntu ngamunye kodwa kunjalo egameni likaYise futhi ufuthi isihlanganiso nesihloko sabo esifanayo egameni likaYise neLendodana nelikaMoya Ongcwele hayi egameni likaYise igama leNdodana igama likaMoya Ongcwele kodwa egameni likaYise iNdodana noMoya Ongcwele. Niyabo manje bukani nakho kumi abapostoli abagcotshiwe benyukele ePentecost ukwemukela uMoya Ongcwele bahamba baqonda ngqo ePentecost futhi bemukela uMoya Ongcwele. Manje ibandla liyagcotshwa sizokwenza njani na? Into yokuqala iyaphuma isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo sizofanele senziwe uDokotela Simon Petrus uzofanele abhale isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo kokuqala ngoba uJesu wamnikeza ipeni. Ngikunika ukhiye Petru noma yini ibophayo leso sithako somuthi lokusetshenziswa kwawo sibhala lapho emhlabeni ngizosimukela ekhemisi bhala lokho futhi ngizokwemukela. Bezani na ngenkathi abantu bezwe wonke lo msindo ulethwa ngaphezulu kanjalo bathi kusho ukuthini lokhu na? Abanye bekhuluma ngezilimi bathi sizwe imisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu. Wathi uPetru na pelukani ilona lowo kini nipaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwesono senu futhi niyakwemukeliswa iziphiwo sikamoya ongcwele. Manje bezani na banezela uyise iNdodana uMoya Ongcwele lapha okungangeni esithakweni somuthi lokusetshenziswa kwawo kunjalo yini enye abayinezelayo na? Awufanele uphume futhi uziphathele njengoba benza akukuniki injabulo namandla nokukhuluma ngezilimi nazo zonke lezi zinto awudingekile ukuba nakho yenza ukuvuma kwakho nje xawula lokho elinye ilumbo elinophoyizeni likadevil. Uma kwabenza baziphathe kanjalo ngenkathi bethatha umuthi kuzokwenza wena uziphathe ngendlela efanayo. Thatha isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sakhe ngokuyikho ngqo okushiywe isibotho inkasa ikudlile. Manje khumbulani uma engakaze abekhona umuntu owake wabhaphathizwa eBhayibhelini nganoma eyiphi enye indlela ngaphandle kwegama likaJesu Kristu amaJuda nabezizwe nabangaphandle nako konke okunye bonke babe fanele beze futhi bapaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Ngiphosela inselelo noma yimubi umuntu ukuthi angikhombise lapho umuntu oyedwa ake yabhaphathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele noma okweminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kompostoli wokugcina ngani kucacile kuneminwe yami eyishumi phambi kwami angeke kubone aze uNkulunkulu avula amehlo akho awu lokho uma leso kungesiso isambulo esikahle kodwa ke kungani uPetru wayenesambulo esifanayo uyaphenduka ngo izinsuku eziyishumi emva kokuba uJesu amtshela hambani nibhaphathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele uPetru waphendukela emuva ngo wathi Baphathizwale egameni likaJesu Kristu nonke. Khona ke lesi kufanele kube isambulo esifanayo ayenazo futhi ibandla phandle engaleya futhi lizoba nguzinkuzintathu. Bathole isambulo esingalungile. Khona ke abasebenzisi uleyini wamanzi esihlahla. Bathathe indwangu futhi bayisongela lapho futhi iwisa ukuphila kukaNkulunkulu phezulu lapho. Izobulala isikhulu. Wo, zingaki ezinye izinto ebesingaya kuzo ezivumweni khona zenu nezinto okukwenzile. Bangicacise lokhu okuncane kukodwa ngifuna ningene futhi nithathe emabhayibhelini enu umzuzu nje ngakho ke sizokwenza nje kube lula kakhulu abantwana bayaliqonda bekuyali kuMathewu isahluko sokuqala ninayo uMathewu wamashumi amabili nesishiya galombili ishumi nesishiya galolunye yanini kuMathewu isahluko sokuqala ivesi leshumi nesishiya galombili Bukani lapha ngifunani ubukisise lona nguyise ngakwesobunxele sami lena yindodana phakathi nendawo lona ngumoya ongcwele ngakwesokudla manje ubani ubaba kaJesu Kristu na uNkulunkulu ubaba ngabe kunjalo na nonke niyakukholwa lokho na impela ngiyakukholwa uNkulunkulu uyise ngubaba wenkosi uJesu uyise indodana umoya ongcwele manje ngicaphuna umbhalo bukani ungawubheka uma usuye ekhaya noma ubheke manje manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje uMathewu oqala bukani lapha njengoba ngihlale ngisho uma ufunde ibhuku lezindaba futhi ufunde ngapho emuva uvele nje ucosha uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili iverse leshumi nesishiyagalolunye kanjena ebhukwini lezindaba uJohn noMary bahlala ngokujabula kanjalo njalo kamuva ubani uJohn noMary na Buyela muve kutaleli kwencwadi bese uthola ukuthi ukubani uJohn noMary uma athi ngalokho hambani nifundisa izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise ngifuna kunibuza ukuthile ngabe uyise igama na impela kulona egameni le ndodana ngabe indodana igama na isiqo njengokuthi baba ngabe umoya ongcwele igama na qhabo isiqo umoya ongcwele yilokho oyikho Wena uthi umoya ongcwele yibizo kanjalo ungumuntu niyabo ngingumuntu kodwa igama lami angisuye umuntu yilokho eliyikho ngumoya ongcwele lokho akusilo igama lawo yilokho oyikho Kodake uma uyise kungesile igama umoya ongcwele akusile igama futhi indodana kusile igama kodake wakukubani igama likayise indodana umoya ongcwele na impela impela Manje nebo uyise akusile igama uJesu wathi hambani nibabhaphathize egameni likayise lendodana likamoya ongcwele uPetru waphenduka wajika wathi igama likaJesu Kristu manje yilokho inqubo abayilandela kulo lonke iBhayibheli manje benzani na yini abahumushi babo noma amadoda ayibandla akwenzile na zenzeni izinhlangano na asonge indwangu yehlele endala yazungeneza ukuze bezothandwa kanye nabo bo Okay uma ngizodingeka ngidla amakhekhe nasoda futhi ngiphuze amanzi engatsha futhi ngifele ukholo ngizomela iqiniso likaNkulunkulu futhi ngifele esiqwini kunjalo akekho umuntu papha wase Roma noma akukho umbishopi noma ukhatinali ungemelana naloko yebo mnumzane Yini ndaba na okushiywe yisibotho okushiywe yiMethodist iBaptist kudlile okushiywe yiBaptist iPentecostal kudlile indawo enje enje enjepho ulayini bempilo bonke abasekho lokhu yinto encane nje manje ubani uyise indodana umoya ongcwele na ngakho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele uyise kusile igama indodana kusile igama umoya ongcwele kusile igama yilibi igama okhuluma ngalo na hawo lokho fana noJohn noMary asibuyele muva ukuthola ukuthi kwakuyini manje kuzalwa kuka Jesu Kristu kwaba kanje ngenkathi umama wakhe uMaria esemiselwe uJosefa ngaphambi kokuba yena bengakahlangani wafunyanwa enomntwana ka ini kamoya ongcwele ngicabange ukuthi nje uNkulunkulu wayengubaba wakhe ngaba kanjani uNkulunkulu baba wakhe nomoya ongcwele abe ngubaba wakhe na manje yebo nina bozu kuzintathu futhi nimpongozelela iwanesi na ipoje ngeke libiziketela ngokuthi lina mafutha bukani lapha qhabo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na uyise washo ukuthi ukuzalwa kuka Jesu Kristu kwaba njena ngenkathi umama uMaria emisele uJosefa bengakahlakani watholakala enomntwana kamoya ongcwele kana ke uNkulunkulu uyise wayengahlanganise lutho nakho na uma uNkulunkulu uyise noNkulunkulu umoya ongcwele ungesiye umuntu ofanayo khona ke uJesu wayenobaba ababili futhi umsindisi wethu wayengumntwana wesihlahla ezalwa nemimoya emibili eyehlukene noma ngemimoya emibili eyehlukene ukuzalwa kuka Jesu Kristu kwakungukuthi yena wakhulelwa ngomoya ongcwele niyakukholwa lokho na bona ke uNkulunkulu uyise nomoya ongcwele ngomoya ofanayo noma waye nobaba ababili konke lokhu kwenziwa ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi wenkosi ethi bheka intombi yakuba nomntwana futhi iyakuzala umntwana futhi ba indodana futhi baya kubiza igama layo lona nguye Jesu ongu Emmanuel okungukuthi ngokuhunyushwa inina khona ke ubani igama likayise indodana umoya ongcwele na impela igama lakhe liyakuthiwa ngokuba uya kusindisa abantu bakhe ezenweni zabo manje ubani uyise indodana yomoya ongcwele na inkosi Jesu Kristu ubani igama lakho na akusilo igama uyise akusilona igama indodana akusilona igama umoya ongcwele akusilona igama kodwa uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu okunguyise indodana umoya ongcwele izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ezibonakaliswe enyameni kumuntu yedwa haleluya mfowethu lelo iqiniso ngakho ngisize uNkulunkulu ngiyoma osukwini lokwahlulela kulokho Yenzani kasana ibe uNkulunkulu baba phezulu ezulwini uNkulunkulu indodana ehlezi phezulu lapha isihlalo sobukhosi noNkulunkulu oho akubangalizi singeke sifike ndawo uNkulunkulu phakathi kini kanye nani ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe futhi into engiyenzayo nani niyakuyenza kube siye omunye umuntu kodwa umoya ongcwele ofanayo umuntu ofanayo uNkulunkulu ofanayo uJesu inkosi uJesu uqobo lwayo yayithabenakele lapho uNkulunkulu ayehlala kulo ukuze azibonakalise ngoba wayengumoya wayengumoya manje uJesu wayengesuye phakade uNkulunkulu phakade uJesu manje uphakade ngoba uNkulunkulu uthathe umzimba wake kwabakhona isikhathi ngaphambi kokusekela kweze ngangiphakade ngenkathi uNkulunkulu ecabanga ngami ngacatshangwa ngaphambi kokusekela kwezwe igama lami lafaka encwadini yokuphila yewundlu kanjalo nelakho ngaphambi kokuba kube khona uhlamvu olulodwa lwesihlabathi Bangaka baziya ukuthi uNkulunkulu ufake igama lakho encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kweze na kodwa-ke ekucabangeni kukaNkulunkulu sazalelwa ngqo ngaleyo nkathi embusweni wakhe ngelinye ilanga kufika umzimba ngomshado ongcwele ubaba wami nomama futhi bangizala futhi nakho ngiyafika uWilliam Branham ngimelwe emzimbeni wenyama manje ningazi njengoWilliam Branham indoda uNkulunkulu wangazi njengoWilliam Branham umcabango engqondweni yakhe uqobo futhi isisho Yini zina izwi umcabango ozwakalisiwe ngikathi ekhuluma futhi wathi makeze ngiyafika lapho ethi makeze futhi ngizoza futhi yebo mnumzane futhi ngakho nebo umcabango izwi umcabango ozwakalisiwe uNkulunkulu sevele ulinikezile izwi ukuphela kwento umcabango wakhe owawuyiyo futhi ukuzwakalisile ngenkathi ekuzwakalisa kwenzeka nakube khona futhi waba khona nango uNkulunkulu onamandla wonke onamandla onke uJehova somandla manje umelwe inyalo manje kufeza lokhu badingeka bathole umpapatizo wamanga ukwenza lokhu yabo kufihliwe izwe alikuboni futhi angeke kubonwe manje bekusasani ngenkathi sisenesikhathi esanele kwamanje ukuvala futhi sibe nomuntu omkhuleko kungile ngibe mude kunalokho ebengicabange ukuthi ngiyoba yikho kukho umsuzwana nje manje nginokunye okunye engifuna ukunitshela khona
therefore father
Ngakho ke uyise indodana umoya ongcwele uNkulunkulu weqiniso oyedwa unegama elilodwa igama lakhe uJesu Kristu wazalwa enguKristu inkosi ngenkathi ezalwa yena uKristu kusho ogcotshiweyo inkosi kusho ubunikazi wayengumnikazi nenkosi futhi khona ke uNkulunkulu wehla futhi wahlala kuye okwamenza kokubili uyise indodana nomoya ongcwele
Alpha,
Omega, siqalo nesiphetho, owayekhona okhona, futhi ozayo, impande nenzalo kaDavide, kokubili impande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa, owokuqala nokugcina, nguye. Oh, okushiywe yisibotho, ungakhonza kanjani ngaphandle uma wazi ukuthi ukhonzani na? Ngaba kanjani ngowokomoya ngaphandle uma unomoya ongcwele okuwe na? Uma nonke niboshwe ngesigejane sezivumukholo zebandla sizoneza nenze njengabantu bebandla nesithunzi nenkolo nezinto ezinjalo bonke lokho kuhle izenzo zokulunga kodwa mfowethu ufanele uzale kabusha ngomoya oyingcwele wangoqobo ufika kuphela ngezwi likaNkulunkulu futhi izwi likaNkulunkulu leqiniso uma liza lingene kuwe lizobonakalisa iqiniso yena umoya ongcwele uzoza uzo fakaza ngami uzobonakalisa iqiniso uzothatha izinto enginikhombisa zona anikhombisa izinto engizishilo futhi uzonikhombisa zona umoya ongcwele uzokwenza lokho azokwenza nanguya ukushiywe yisibotho inkasa iyakudla futhi yokushiywe yikatolika iluthela iyakudla futhi yokudliwe yiluthela ekushile imethodist iyakudla futhi okushiywe yimethodist pentecostali ikudlile uyephi na sonke lezi zibumbatha sesono zonke lezi zinto izifundiso ezinye izinto esingazisho ohe ukuxhawulana ukufafaza ngamanzi ubani owezwa ngokufafaza na ngikhombise khona ebibhelini ubani owezwa ngokuthela amanzi na ngikhombise khona ebibhelini Umpapatizo uza igama baptizo elisho ukungcwatshwa nokumbozwa kunjalo lelo iqiniso lezi likaNkulunkulu wo sibe nesikhathi besingaqhubeka siqhubeke ngezinto ezingamanga ngisho lokhu bantu bama bathandekayo ngilaleleni ngizoma nani ngelinye ilanga ngosuku lokwahlulelwa ngiyodingeka ngiphendule angisoze ngaphendula kwesivumo kholo ngakho ke size nkulunkulu ngiyophendula ipepelini leyo yincwadi engiyoma ngayo akubondawe ipepelini lapho bake mabukela khona umoya ongcwele ngaphandle kokuba namadingozi ukukhuluma ngezilimi nokumemeza nezindumiso zikaNkulunkulu neziprofeto nezibonakaliso abazange nje bakhuphuke nje futhi baqhawulana nomshumayeli base bayasuka bayahamba akukho ndawo epepelini abake bemukela abake bapapathizwa ngaphandle kokubapathizwa egameni likaJesu Kristu akukaze kube khona indawo epepelini abake bafundisa khona uziqhu zintathu wakuhlala njalo kunguNkulunkulu yedwa yizwa ho Israyeli ngiyinkosi uNkulunkulu wakho uNkulunkulu munye ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngiyinkosi uNkulunkulu wakho hayi uyise nendodana noma yongcwele kodwa ngiyinkulunkulu phakade uNkulunkulu ube yilokho enguNkulunkulu uyohlala enguNkulunkulu njalo futhi uma ihlala nizokuqathaza uma uze bandleni futhi uzama ukukhombisa uthathe lobuzalane ngisho nangamahlelo abo ukuzama ukuxosha nokusindisa ongakwazi ubadonze uvumele uNkulunkulu akuthathe konke futhi ngenxa yokuthi umi emaqinisweni eBhayibheli baya kuxosha ngeke kwaba yilutho ngaphandle kweqhinga elihlazo likaDeveli ukuthola abantwana ekungeneni ukuzobona umhlangano nokusindiswa kunjalo Na ndiyitwala liqinile lezo likaNkulunkulu ngizothatha noma yibuphi umuntu noma nini abafunayo futhi ngihambe nabo ngothando lobuzalane futhi ngifuna nina ningikhombise into engiyishilo engesile iqiniso leBhayibheli yebo nomzane yiqiniso manje ngoba ungalimela uxoshiwe ngikulindele ukuba kubenga leyo ndlela uNkulunkulu washo ukuthi kuyobanga leyo ndlela bamenza indlela efanayo utshela kuphi ukufunda kwakho na isiphi isikole owaphuma kuso na uyini wena umfarisi noma umsadusi na wayeyindodana kaNkulunkulu ophilayo akathathanga zinhlangothi nangoyedwa wabo ngakho-ke ngisize uNkulunkulu ngivumele ngibe nobuhlakani obenele mangibe nomgomo wanele mangibe nobutyoto obenele mangibe nguKristu ngokwenele ukuba ngibe ngedwa uma ngimi ngifanele ngimi ngaleyo ndlela futhi ngikhulume iqiniso futhi ngimwe yebo mnumzane ngingamane ngishumayele ivangeli kubantu abayisihlalo ngibe nezigidi ezizwayo ngikhuluma iqiniso angikaze ngixegise bengifuna lokhu ngoba uNkulunkulu ungitshelile ukuthi lezi zibonakaliso ezinkulu nezinto ezikhiqiziwe njengokubonakaliswa kokuvuka kwakhe nokunye nokunye ngokwebandla labo bantu abapofu laphaya futhi baboshelwe kulezo zivumokholo lezinto bafunzwe kakhulu njengokubonakaliswa ngokugqumisa uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho ngeke ngikushiye kuleso simo ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu uthe kodwa ngiyobuyisela kuwe konke lokho inkasi ekudlile konke lokho okudliwe inkumbi konke lokho okudliwe isibotho ngizobuyisela kusho iNkosi ngakho ngisize ngenza lesi siprofeto ngaphambi kokufika kwenkosi ukukholwa kobupostoli kweqiniso ukufundisa kobupostoli beqiniso umoya weqiniso weBhayibheli iqiniso lisendleleni yalo manje lizama ukudla indlela yalo iphele iphinde ikhule futhi iPentecostal yayinakho kwasekuqaleni benzani na wadonsa amaxolo amancane ngakulo ukuqala ukukhetha futhi walinquma khona lapho kunjalo impela nakho kufika ngapha ngenkathi inkosi ithumela lezi zipho izipho ezincane ezithobekile anginikeza zona babe lokhu beza bafuna mina ngibe yimvula yakamuva ethululekayo kwenziwe inhlangano ngalokho ufuna mina ngijoyile iAssemblies ngike ngama ngo phakathi kwalo lonke ikatsha elilenga phandle lapho khona lapha esiqwini sezihlahla futhi ngithi lezi sisekelo sikani labo layini bezindwangu abadala lapha ukuze ukuphila kuzongena kini phela ke nizoba neziprofeto nizoba nokubona ukufihlakeleyo nizoba nomoya nizoba namandla nizoba nokubuyiselwa kwebandla leqiniso lapho senibuyela uva emvinini weqiniso nokuphila kweqiniso angeke kufike ngendwangu ekuyisele phansi ngqo futhi uthi kwakungokolunye usuku ngolunye usuku kuhlala njalo kufana ungualfa nomega isiqalo nesiphetho ngokoqobo uzofanele ubuyele emuva esisekelweni ngokuba phezulu kwaleli twala ngiyakulakha ibandla lami futhi amasango esihoko angela ahlule uNkulunkulu nibusise bangane ngiyazi nicabanga ukuthi ngithi ukuba nomsinjwana kancane ukuphuma kancane ohlelweni kodwa anginjalo ngicabanga ukuthi ngisohlelweni nezwi umoya kaNkulunkulu lapha umoya ofanayo waloba iBhayibheli uma umoya waloba iBhayibheli uzothi amen njalo uma yizwi leBhayibheli likhulunywa uma lapho wonke umuntu wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu umoya weqiniso kaNkulunkulu uzothi amen lelo iqiniso futhi iBhayibheli lathi uJesu Kristu nguyena izolo lomuhla laphakade ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe umoya weqiniso kaNkulunkulu uzothi amen futhi uma lowo kungumoya weqiniso kaNkulunkulu khona ke amandla eqiniso nezibonakaliso zikamoya zizozibonakaliso qobolwazo ngalomoya weqiniso yahlulelani izwi enilizwayo lahluleleni ngeBhayibheli bekisisani izenzo zalo bekisisani imisebenzi yalo ngabe bakhona abazongena lapha ukuba babhaphathizwe ongakaza babhaphathizwe ufune ukubhaphathizwa na phakamisa isandla sakho kulungile uma kungekho kubhaphathiza ngalenkathi kulungile khona ke sizokhulekela abagulayo ngabe ukhona noma ubani lapho ogulayo na phakamisa isandla sakho ufune ukukhulekelwa bangaki lapha abayizihambi phakathi kwethu futhi abafuna ukukhulekelwa anginazi futhi ngingongaziwa anginazi kulungile abagulayo nabahluphekile anginazi uma uNkulunkulu enguNkulunkulu uma enguNkulunkulu wezwi engilishumayelayo uJesu wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza ngabe kunjalo na uJesu wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza neziningi kunalesi niyozenza ngoba ngiya kubaba kwakuyini na uphendukela kumuntu umzimba ubuyele ensikeni yomlilo futhi ngikathi uPaul ehlangana naye endleleni eDamaseko waye yini na insike yomlilo kunjalo mpela kwakunjalo uyini yena namuhla na uyini yena kuleso sithombe na wena uthi ungakusho lokho mfowethu Branham uma lokho ngokweqiniso kuyiqiniso likaNkulunkulu uma kuyinsika yomlilo efanayo uJesu Kristu ofanayo ngibiza umoya wakhe ukuba ungene kimi uzokwenza into efanayo ayenza uzovumelana nalo lonke izwi alisho akunendaba ukuthi zivuma okholozini amahlelo azozisho kuzokhuluma izwi lakhe alikhuluma ungakholwa kwabo akumisanga izivumo kholo zabo nehlelo akazange athathe uhlangothi nanoma yimuphi wabo washumayela ivangeli limsulwa ayelizwe livela kuNkulunkulu wamayedwa impela wakwenza eCalvary kwakungekho ngisho noyedwa owayeminga kuye wamayedwa uma ufika kunoma yini uzomela uNkulunkulu uzoma wedwa nguwe akusilo izwe akusilo ibandla lakho akusilo ihlelo lakho nguwe phakathi kwa khona uNkulunkulu ngilendaba ukuthi iThabenakele likaBrenemi bengenza lokho abakufunayo ngifuna bakholwe uNkulunkulu ngifuna bafike kodwa uma bengafiki angizikuxegisa nabo ezintwayaneni zabo ezincane ngizomela uNkulunkulu iMethodist uzokwenza njani futhi Brenemi na amaPentecostali kaziqhuzintathu na ngafakazisa ukuthi ngiyabathanda ngile kubo futhi ngathumela kuma Assemblies of God na ku Church of God futhi uma iwaneza ubizana newaneza ngenxa yokwabo okukodwa kuma kanjalo yabo mimzane uJesu wayenaye uyise wayenguNkulunkulu babhaphathiza egameni likaJesu ngibhaphathiza egameni lenkosi uJesu Kristu baningo Jesu kodwa iyodwa kuphela inkosi uJesu Kristu niyabo hayi egameni likaJesu kodwa egameni lenkosi uJesu Kristu lowo nguyise indodana umoya ngcwele inkosi inkosi yathe inkosini yami hlala ngakwese kunene indodana uJesu uKristu izincwabango elaphuma kuNkulunkulu ekuqaleni uyise indodana nomoya ngcwele nakho lapho khona oh ngijabula kakhulu ngakho inhliziyo yami nje iyathokoza futhi ukwazi ukuthi umoya wakhe umoya waloba izwi uvumelana nezwi ufakazela ulayini wokuphila uyangena uyazibonakalisa qobolwawo uNkulunkulu abe nani nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngikhulume iqiniso ngezwi lakhe manje nina abantu bethabenakele ngiyanikhulekela ngezinye izikhathi sesishiywe isikhathi ngithe ukwedlula kancanyana ngagijima ngedlula kancanyana bengilindele isikejana ukuba sibhaphathizwe bukani uma umoya ongcwele lapha uzoniphilisa ngifuna labo bantu abayizihambi emasangweni ethu ogulayo nohluphekile futhi manje uma ngikhulume iqiniso kuNkulunkulu nalabo bantu bekhulume iqiniso ukuthi angibazi futhi bayagula futhi bahluphekile uma umoya ongcwele uhlala ufana angembula kimi uma lowo kungumoya ongcwele ofanayo futhi uqumene nesiqhuwe esifanayo phansi lapha lokho izinkumbi ezikunqampunile kodwa kukhona uphisi omncane wexolo owehlela phansi lapho ihlanganisa lokhu ndawonye uzosebenza njengoba wenza ezansi lapho izivumo kolo zebandla zizothi oh lokho kulungile lokho kungukufunda umqondo lowo ngudebeli lokho ngokubhula basho kufanayo ngaye uma bebiza umninindlu ngobelzabhule bababiza kakhulu kangakanani abafundi bakhe na kunjalo noma kunjalo lokho akukumisi loko nje kuya kwandisa nje kukwenza kuqhubeke manje ngabe usengunkulunkulu na ngabe unguyezu lo namuhle lapha kade na ngabe uyalihlonipha izwi lakhe na uyalihlonipha futhi ngiyaniphakalela nonke uma ningakaze nibhapathize egameni likajesu kristu bhapathizwane egameni likajesu kristu anginandaba ukuthi indwangu endala yesonto ethini lelo yihle futhi ngangamadoda engiwalethe ngoye kutadisheni kwami futhi ngitadishe ngasemadodeni yalungile bengingathi wozani lapho mzuzu ngikhombiseni lapho enabhapathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele uma lokho kungokombhalo futhi uma evinjezelwe uthi ngiyakwazi futhi Branham kodwa unganikeli lokhu kimi niyabo ngathisekela imfundiso yakho ngikhombise lapho eyodwa wonke umuntu webhebhelini ba abanye babhapathiza ngaphandle kwegama kwasanhlobo badingeka beze futhi baphinde babhapathizwe ngaphambi kokuba bathole umoya ongcwele bangaki okwaziyo lokho na uPawulu wadabula emaphandleni angasenhla ase-Efesu wathola amabhaptisti babenokahle babenomeluso kahle wayengumeli ophendukile u-Apollo uthi yathi kubo namamukele umoya ongcwele lokhu nakholwayo na bathi asazi nokuthi ukhona umoya ongcwele wathi khona-ke nabhapathizwa kanjani na futhi kwi-King James kukuphi ufundeni kokwasekuqaleni kuthi kanjani kukuphi kusho into efanayo labhapathizelwa kukuphi na bathi zabhapathizwa uJohane indoda efanayo eyabhapathiza uJesu lokho kubhapathiza okuhle waphumela emanzini ofanayo owabhapathiza uJohane awu uPawulu wathi lokho ngeke kusasebenza lokho kusasizika lutho usevele ufikile wabethelwa isizathu uJohane wabhapathizela ekuphendukeni hayi ukuthethelelwa kwezono ethi nifanele nikholwe kuye ozayo uJesu Kristu futhi lapho bekuzwa lokhu baphumela emanzini futhi baphinde babhapathizwa egameni likajesu kristu uPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo umoya ongcwele wafika phezu kwabo baprofetha futhi bakhuluma ngezilimi kunjalo na uPawulu waphoqelela abantu ababebhapathizwe umuntu ofanayo wabhapathiza uJesu wabatshela ukuthi babezofanele baphinde babhapathizwe ngoba babengabhapathizwanga egameni lenkosi uJesu inelungelo lokusho into efanayo yimfundiso efanayo manje wathini uPawulu kwabasegalathiya bokuqala esishiyagalombili na manje wenza lokho bangake waziyo ukuthi lelo yiqiniso sathanini amen. And he said if an angel from heaven futhi wathi uma engelosi evela ezulwini kungasaphathwa umshumayelo ophuma esontweni noma ehlelweni uma engelosi evela ezulwini iza futhi ishumayele noma yiliphi elinye ivangeli kunaleli mayibe ngeqalekisiweyo njengoba ngishilo phambilini ngakho ngiyasho futhi noma thina noma ingelosi evela ezulwini ishumayele noma yiliphi elinye ivangeli kunaleli eselivele nilizwile niyabona lapho inkumbi isivele yakudla kwashona phansi na niyabo kodwa uma ingelosi ishumayela noma yini enye kunalokho lokhu okuyikho mayibe kini ngeqalekisiwe kunjalo mayibe ngeqalekisiwe ningalokothi ngisho ninake futhi uma umelusi uma isithunywa senkolo uma umvangeli noma ubani uzama ukuliphoqelela ukuba nibhapathizwe nganoma iyiphi enye indlela ngaphandle kwegama likaJesu Kristu mangisho noPawulu makabe ngoqalekisiweyo uma noma imuphi umuntu ekutshela khawulala nomshumayeli futhi uzokwemukela umoya ongcwele makabe ngoqalekisiweyo ngokuba umoya ongcwele ungukuzalwa bawufuna ngokuzazi noma ngubani uyazi ngakusho phambilini ukuzala kungamahlaphahlapha ngekhathala ukuthi kukuphi uma ukuzala kusenqolobaneni kungamahlaphahlapha uma kusendlini kungamahlaphahlapha uma kusesibedlela kweliphinki igumbi elihlotshisiwe kungamahlaphahlapha ukuzala kuhlala kungamahlaphahlapha futhi ukuzala kabusha akusilele ngalutho kungamahlaphahlapha ukumemeza nokukhala kakhulu ukuponga nje izindebe ezi ngizayo lezo zonke izinhlobo zithubeko kungamahlaphahlapha kodwa kulethe ukuphila indlela kuphela ongakwenza ngayo ungakuthathi ukuxolana noma ukufaka igama lakho ebandleni lithile kubhuka futhi ukuthi ngiyakholelwa kuNkulunkulu Baba uSomandla umdala wamazulu nomhlaba noJesu Kristu indodana ibandla eliRoma Katolika elingcwele nokudlelana kwabangcwele uma nikwenza niyafakaza ukuthi ningabakhonza imimoya Nema yile kukusana na bafileyo. Ngikachalu kutiku yini. Kuteveni. Mbunye kupelo mlamuleli pakati kukangulunkulu na bandi. Lewo umuntu uJesu Kristu. Kuchakafile kwa tiapile. Kuchiu lapa manje. Wavuka kwa bafileyo. Bonga banye abangwele bekatolika na abangwele beprotestani. Nema yile enye. Ufile futhi usathuneni. Bangahle babe senkazimuleni. Uma babe nga bangwele balapu. Yile nabo kuchi ukuphi bakuphi uma uxoxa nabo ngokoqobo weqa imithetho kaNkulunkulu futhi uhamba ngodevele akusiye ongcwele impela iBhayibheli lasho njalo isibotho sanqampuna lokho futhi kodwa uNkulunkulu uyokubuyisela emuva kweqiniso umoya kaNkulunkulu ophilayo ongaxhumani noJuda ongcwele nongcwele lona nongcwele lowo nosesili ongcwele nabo bonke lababanye nabanye balaba abangcwele kuzoba umoya kaJesu Kristu ozobuya futhi azibonakalise qobo lwakhe futhi yenze yona impela into efanayo ngizobuyisela kusho inkosi futhi ngibonga uNkulunkulu namhlanje phezu kwekatsha lebandla phezulu lapha ukhona ukuphila uncane ukuthi inyelele phezulu kwedlule lapho kubonakalisa yena uqobo uNkulunkulu uzobuyisela ibandla eligcwele libuyele mumweni walo okahle futhi ngaphambi kokufika kwenkosi uNkosi Jesu inkonzo ngeyakho ngibophezelekile kuphela ngezi ukulishumayela manje sekwenziwe kusezandleni zakho Nkosi ngiyakhuleka ukuthi egameni lika Kristu ukuthi uzokwamukela lezi zinto futhi ekukhanyeni kwalo elishunyayelwe kukho Nkosi bangathi uma noma yimuphi unembeza ulimele bangathi ungaphulukiswa yibhali sami kwa Gileyadi bangathi labo Nkosi abahlezi lapha abafafaziwe bathelwa noma baciliswa konkulunkulu wabathathu mababone iphutha labo Nkosi ndinga akukhathaleka ukuthi ngishumayele kangakanani ngathi ushumayelile futhi wenza into efanayo futhi nokho amehlo abo ayephuphuthekile akekho ngeza kimi uma ubaba wami ngamdonsi futhi nakuba ushumayelile futhi wenza izimangaliso futhi wakufakazisa ukuthi wawungu Mesiya nokho abakukholwanga ngoba uIsaya washo ukuthi bayobanga leyo ndlela futhi ngingahle ngenezele lokho ukuthi namhlanje nakuba wenze izinto eziningi kakhulu ukhiphe izwi lakho leqiniso walibuyisela emuva esisekelweni sabapostoli walibeka phansi enselelweni lelo yiqiniso futhi khona ke ubuyela emuva ngqo emva kwalo futhi wenza uhlobo olufanayo lwezimangaliso owazenza ngenkathi wawulapha emhlabeni yini yenzekayo na abakwazi ngoba Paul washo ngomoya njengoba uIsaya asho bazoba abanamawala abakhukhumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abahlebi abangazithibi abangenabumnene nabangathandi abalungileyo abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla bewaphika labo wobagwema Nkosi ngiyakhuleka namhlanje ukuthi uzozibonakalisa qobo lwakho futhi wenze lakho wenze izwi lakho liphile phakathi kwethu njengamanje ngokuba sikucela egameni lika Jesu uma uzokwenza Nkosi bonke bazokholwa sizohamba sisuka kule mithabenakele kulokukusa sikholwa ukuthi uphefumulo wethu ukhululiwe uma nje uzokholwa uthumele kubo Nkosi futhi ukhulume kuye yonke inhliziyo ngenkathi sisabheke ukubona ukufihlakeleyo kwakho makuthi umoya ongcwele kuphila kukaNkulunkulu kweqiniso uze kulengxenye encane yegatsha esele wo Nkosi ikhuthaze ngomoya wakho bangathi kuyafakaza Nkosi kuyafakaza izwi lakho liqinisile wonke umuntu ngumqambi manga wena uyiqiniso ukukhathalela ukuthi bangaki melanayo uthatha ubufela ukholo uthatha ukuxoshwa uthatha ukuba nemikhankaso ukuya lapho okufanele uthathe indoda eyodwa nje futhi ume phezulu labo bantwana bakaNkulunkulu abampofu bazophuma noma kanjani kungakhathaleki bazokuza noma kanjani ukuzozwa izimvu zami ziyalazi iphimbo lami umfokazi azisoze zamlandela iphimbo lakho indlela elabiza ngayo izimvu zakho kokuqala liyabiza futhi umfokazi angeke zimlandele uma iphimbo lakho elibiza izimvu zakho wathi phendukani nonke futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu izimvu zakho zilizwile izimvu zakho zizwa into efanayo namuhla uma uyedwa ethi oh leyo yinto yomphiko Kristu baphathizwane egameni likaYise indodana uma engcwele umfokazi angeke bamlandele bazolazi iphimbo lakho bazobheka imisebenzi yakho ngiyakhuleka baba ukuthi uzosipha konke iphimbo lakho likhulumile kwangathi imisebenzi yakho ingalandela egameni likaJesu amen. Manje mngani umoyo ongcwele uyahamba manje ngizofulathela lesi izithameli manje angifuni nina abantu weni lapha kulethabenakele ungcono ngibuke ngalendlela angifuni noma imuphi wabantu lethabenakele ngifuna nina ongakaze ube lapha ngaphambilini noma uyazi ukuthi angikwazi abantu bangaphandle kwedolobha phakamisani izandla zenu futhi lapho engingabona lapho eliko ona nina enigulayo umoya ongcwele mawuhamba hambe manje kini labantu anginazi ninawo amakhadi omkhuleko na ngabe balikhiphile noma yiliphi lomkhuleko bathintekile futhi bakuthi yena akwenze okungenani kabili ibhayibheli lathi emlonyeni wo bangaki ofakazi na ababili noma abathathu ngabe kunjalo na ofakazi ababili noma abathathu makuthi lonke izwi liqiniswe thatha kungenani ababili noma abathathu bakho khona ke nonke nilabanye kholwani noma ngabe yini enidingayo kukholweni khona manje ngizokwenza uma izokwenza na phakamisa isandla sakho uthi ngizokuthatha ngokukholwa phakamisani nje isandla senu nizokwenza na phakamisani izandla zenu wonke umuntu uphakathi lapha bangaki phakathi lapha bathi angikaze ngikubone phambilini ngizokuthatha ngokukholwa futhi phakamisa isandla sakho uthi ngizokuthatha ngokukholwa bukani lapha manje niyabona lapho ngimi khona na kunenselelo lapha manje uma engukulunkulu uzozibonakalisa yena uqobo uma lokhu kungesilo iqiniso khona ke ngingumkambi manga nomprofeti wamanga anifanele niphinde nize nizongizwa ngoba ngingumprofeti wamanga nginikeza ubufakazi obungalungile ngokristu angeke ukwenze futhi ufakazise ukufundisa engikade Woza uvela lapha ethabelekela unjalo nenekazi na wena ohlezi lapho uphakamise isandla sakho ofake isiqoko esincane simhlophe ya ungowalapha niyabo uma ngibona lokho lapho abantu badonsa lowo mbono ngiyakubona kumi phezu kwabo ngo kodwa ngilinde umuntu engingamazi lapha uvela izansi ethabelekele lapha nenekazi eliphakamise iduku lakho kanje uhlezi khona lapha na ngabe usuka wena uvela ngaphandle kwedolobha na sukuma ume ngezinyawo zakho umzuzu ngenkathi usahlezi lapho ukhuleka kube khona ukuzwa okuthile kungajwayelekile okufika phezu kwakho khona manjalo leyo bekuyingelesi enkosi manje imile ngakuwe ngomanje manje kukhona okuthile ukuthi umthintile angazi ukuthi kuyini kodwa uvela ngaphandle kwedolobha kungahle ukuba uvele Louisville noma eTennessee noma kuphi lapho ngahle ube khona angazi uNkulunkulu uyakwazi lokho kodwa uma ezokwembula kimi lokho wena ifihle inhliziyo yakho yenze saziwe isifiso sakho noma okunye okuthize uzokukholwa wemukela izwi wenza yonke into njengoba manje nonke nilabantu bukani wesifazane ngqo nizobona manje makuthi umoya ongcwele uma usengumoya ongcwele makakwembule ungesabi unguNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe lonke izwi Usifazane uphethe ukwahluleka ukuliswa isimo sokwethuka kunjalo phakamisa isandla sakho unikathele inhliziyo futhi leyo inhliziyo ekuliswa kwethuka kuya kulimaza kakhulu uma ulele phansi kukufuthela kakhulu.
You've had an operation. That operation isn't healed yet.
Ubele kuhlinzwa lokho kuhlinzwa akukapholi kwamanje kunjalo kunjalo na khabo awusuki eOhio usuka eOhio usuka eOhio yebo mnumzane unomthwalo enhlizweni yakho intombazane ethize noma okuthize indodakazi ilahlekile longo isho kanje inkozi hamba wemukele lokho okucelile melikazi uthinte okuthize uyakhola na. Bano munye obephakamise izandla zabo phakathi lapha na uyakhole ukuthi uNkulunkulu angake mbulela imfihlo yenhliziyo yakho na uyakhole ukuthi uNkulunkulu ofanayo ebengikade ngishumayela ngaye namhlanje kuseni na unethunzela iminyama phezu kwakho ngomdlavuza uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na uyakhole na kulungile mnumzane khona ke ungabuyela emuva eOhio lapho vela khona eLibanoni buyela emuva futhi uphile ukholwe inkosi uJesu Kristu hamba ukholwe ninikaze lincane elihlezi khona lapha uhlobolwe unohlobo oluthile lwesikhumba esilumayo sukuma sithandwa uyakhola na kuthe ukukwethusa kancanyenyana akwenzanga na kulungile uzokwedlula kukho uzoba kahle ngiyakubona kamuva buyela ekhaya uphile bekungubani lowo muntu osukumile emizuzwini embalo odlule na indoda ethile emuva lapho isukumile ndawo ndawo wena ophakamise isandla sakho yima ngezinyawo zakho uyakhola ukuthi uJesu Kristu angakutshela ukuthi iyini inkathazo yakho na uyakwemukela na uyakholwa ukuthi lelo qhubu lizosuka entanyeni yakho na ngakho ehlezi lapho ngakuwe uhlushwa isimo sokuguliswa imizwa kunjalo futhi nonke nivele eOhio beka isandla sakho phezu kwakhe lapho mfowethu inkosi kwangathi bangaphulukiswa babuyele emuva emakhaya abo bathokoza futhi benziwe baphile ngoJesu Kristu inkosi yethu amen. Omunye osetize kwakho thatha izwi lami ngikutshela izwi likaNkulunkulu uyalikhola manje na bonke labo abakholwayo thanini amen izwi selibonakalisiwe yiqiniso manje khothabisane amakhanda enu Nkosi ngiza kuwe egameni likaJesu ngikholekela laba bantu sekulethi Nkosi futhi isikhathi sesedlule kunoma sicabanga ukufika kweNkosi sekuseduze. Sikholeka ukuthi umusa wakho uzokwandiswa banikeze inkosi ukuphulukiswa kwabo manje ngiyamlaza udeveli ngokukhanya kwezwi likaNkulunkulu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu unguye izolo namuhla laphakade ukuthi umpapathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu ulungile.